Blog Talk Radio.
RIN is the Rwanda National Congress, Muringa Araba Yumva batazi intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro Nyarwanda RIN. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kanasanye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu b'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. RIN Viva! Viva! RIN Viva! Viva!
Shuje nshuti muteza matwi radio tahuka ivugira Washington DC turabaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turi ku wa gatanu ni tariki ya 22 z'ukwezi kwa umwaka w'ibihumbi na makumyabiri na rimwe pardon nuko mwanjye Serge Ndayizeye mbaye ikaze rero mwese hirya no hino ngira ngo dutangire ikiganiro cyacu ko dufite gahunda ndende kuri uyu mugoroba dufite topic nini ziremereye kandi z'ingenzi ngira ngo rero tujye dutangira nta mwanya dutakaje nk'uko mimenyereye rero gahunda yacu itangizwa n'isengesho nk'uko mubizi mugeni
dawe uri mu ijuru reba nta impuhwe twe abana bawe turi mu Rwanda izina ryawe ryubahwe cyane cyane mu mitima yacu n'iy'abatuyobora ingoma yawe yogere hose ihereye mu Rwanda maze twimike gusa wowe mwami w'abami icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru kandi uturinde kubaha abaduhatira kurenga ku mategeko yawe ifunguro ridutunga uriduhe none ritwubakire umubiri roho n'imitima mizima utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho maze uturinde gutukisha izina ryawe no kubaha abashaka kwihesha ikuzo muri uru Rwanda ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago kandi utwambike imbaraga zo guharanira urukundo mu banyarwanda amen
urakoze cyane Comrade Axel nizere ko uri amahoro aho uherereye kandi isengesho ryiza cyane reka tugushimire kuri uyu mugoroba rero dufite ingingo zijya kugera kuri enye turi buganire turatangira tureba uko nyine situation ya politike mu Rwanda iteye ikiganiro cyacu twakise ko dictatorship ya Paul Kagame igeze habi kuko mu gusoma ibitabo bisigaye bihinduka icyaha ibi turaza kubisanga mu byaha ribe yafatiye Theoneste w'umubavu ndetse n'abarwandashyaka ba FDI inkingi pardon ba Adolphe Murinzi bavuga yuko babafatanye igitabo cyangwa ngo barakoze amahugurwa y'uburyo bakuraho ubutegetsi mu nzira y'amahoro ndibaza niba koko cyari icyaha niyo mpamvu tuza kwibanda kuri iyi ngingo dutangira turebera hamwe gusoma bifite kamaro ki niba ubutegetsi bwa dictatorship bwikanga ibitabo ese twabyegeramo amasomo ki kuko gusoma ni ingenzi kwidokumenta cyangwa kwihugura ni ingenzi hano rero baravuga ko ngo babafatanye igitabo kivuga uburyo bahindura ubutegetsi biciye mu nzira y'amahoro kandi bakavuga yuko ngo bakoze training ibyo turaza kubyumva mu ijwi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza turaza kureba muri diplomasi hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye muri iyi minsi mwarabibonye ko hari umwuka utari mwiza hagati ya Congo n'u Rwanda aho ingabo z'u Rwanda zagiye muri Congo zikajya mu bita muri Kibumba zikahamara igihe kirekire ariko zikaza gusubiza inyuma n'ingabo za FARDC abategetsi batandukanye ba Congo rero bose baravuga igikwiye gukorwa kugira ngo aka gasuzuguro gakorwa na Leta y'u Rwanda gahagarare bamwe mu badepite provinciale barifuza yuko FARDC yakongererwa ubufasha ihabwa mu bya gisirikare bakaba rero bavuga ko bagomba gukora ubuvugizi bwihuta turaza kureba nanone muri East African Community Martin ngo garashyirwa mu bikorwa cyangwa n'abandi bantu muri era kuko ngo babatanga akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyo nabyo biraza kujya mu kibazo kirebana na diplomacy mu Rwanda turaza kureba abantu baribaza batari ku bundi icyaha niki umuntu akora icyaha ryari hano turifashisha urubanza rw'abariganywaga cyangwa urubanza rw'abafatanywe na Kizito Mihigo umushoferi yagizwe umwere abandi bagabo babiri bakatirwa ibihano ariko abanyarwanda babitoza bavuga bati umuntu akora icyaha ryari kuko bararegwa icyaha cyo kubatekereje kuko ntabwo bigeze batoroka gutoroka ruva ko warigombye kubarenza imbibi z'u Rwanda ukaba rero wavuga ko barazira gutekereza kugira umugambi wo gutoroka mu yandi magambo ariko nabonye abantu babinyandikira turaza nanone kureba ku bintu by'ubusumbane hari programme twatangiye mu gihugu cy'u Rwanda ikorwa n'umuvandimwe agaruka ku kibazo cy'uburezi ubusumbane hari ingingo yavuzeho ejo bundi abantu benshi bagize babigarutseho ariko turaza kubira noneho mu ishusho ya GDP y'u Rwanda aho tuza kureba niba koko nk'uko yabitubwiye k'umuturage asabwa ibihumbi magana ane by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ajyane umwana we ku ishuri bwa mbere ninde munyarwanda kwigondera ayo mafaranga kuyabona niba GDP y'umunyarwanda itageze ku madorari magana inani ubwo byavuga yuko ninde ujya mu ishuri mu gihugu cy'u Rwanda ibyo nabyo tubaza kubireba ndagira ngo runatinze dufate iminota ibiri twakire bagenzi bacu turi bubane muri iki kiganiro dufite ekipe nini cyane kuri mugoroba dufite Comrade Ali Abdulkarimu, dufite Comrade Epimache Namushobora, dufite na Comrade Denise Rugendo. Ku rundi ruhande kandi ari ikiganiro twakoranye n'umuvugizi w'Urunyarwanda Dr. Cyril Mutabazi. Murumva rero ko dufite programme nini kuri mugoroba, ngira ngo tutangire tudatakaje umwanya kubaba bahageze, wenda bashaka gusuhuza aho tugiye kubana mu kiganiro, twahita tubaha umwanya bakabasuhuza mbere y'uko dutangira. Munyanganire Ndebe abiteguye kubasuhuza, noneho tube twatangira. Reka duhere kuri Ali Abdulkarimu VC3, umuyobozi mwe w'Urunyarwanda, niba mutwumva nagira ngo usuhuze Nyanganire. Ndabona Comrade Ali Abdulkarimu, nagira ngo niba mwaba mwikonekite mwe mwasuhuza abateze amatwi ikiganiro mbere y'uko twakira abandi. Comrade Ali Abdulkarimu, ndabona utarabasha kwikonekta. Comrade Epimache Ntamushobora, niba mutwumva mwafata ijambo ugasuhuza abo turi kumwe mbere y'uko dukomeza. Bifata akanya kwikonekta, mu byihanganire gato. Ndabona bahageze. Comrade Ali Abdulkarimu, salamu aleiko.
Aleikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Comrade Serge, amakuru meze ute?
Ubwo nta micyo numvise, ariko ubwo ndumva ari bizima byose.
Oya, ni ukuvuga ngo amahoro y'Imana nawe akugereho kandi twese.
Ya, turi amahoro.
Yes, wakoze cyane no kuba wateguye kino kiganiro kanadutumira, no gutumira pano nini, no gutegura nyine izi ngingo tugiye kuvugaho z'ingenzi. Ubwo ndafatira umwanya usuhuza bagenzi bacu, ntangira kuri Comrade Etienne, Comrade Denis Serugendo, Comrade Epimache, hanyuma nkasuhuza na Comrade Axel. Namushimira isengesho yaducishijeho, nkanasuhuza abadukurikiye bose, mbifuriza kugira ikiganiro cyiza, nkasaba yuko nyine turi bugire ikiganiro bisobanuro bigatuma abadukurikiye. Murakoze Serge.
Urakoze cyane Comrade Denise Rugendo, nagusaba yikuva muri host ya Zoom ukagarukamo, kuko ntago mikro yawe iri active, ubwo byasaba yikusoka kujya kugaruka mu kanya. Ariko reka twakire Comrade Epimache. Epimache, murakomeye.
Nagusuhuje bwana Serge, kandi ndagushimiye kuba wakoze ibishoboka byose kugira ngo iki kiganiro kibe. Nsuhuje mugenzi wanjye Ali Abdulkarimu, ngasuhuza n'abandi bose turi buhurire muri iki kiganiro, cyane cyane abakunzi b'ihuriro Nyarwanda n'abakunzi baradyitahuka. Nkaba nizeye ko turi bugira ikiganiro kiza. Urakoze.
Urakoze cyane mugenzi wacu Denise Rugendo, ndabona afite akabazo ko kwikonekita, ariko turamugarukaho mu kanya. Munyemerere dutangire, kuko nta minota myinshi tugomba gutakaza bitewe n'uko gahunda iteye kuri uyu mugoroba. Ndagira ngo tuhita tujya ku ngingo yacu ya mbere, ari nayo turi bwubakire ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Ubutegetsi bw'igitugu bugezaho bwikanga n'abasomyi b'ibitabo. Ubutegetsi bw'igitugu bugezaho bufunga Abanyarwanda, bubavuga ko bwabasanganye ibitabo bibahugura mu guhindura ubutegetsi biciye mu nzira y'amahoro. Iki kintu nagikunze, kuko numvise yuko niba bavuga bati igitabo bafatanye umunyamakuru Tewo n'abayoboke ba Darfa, ni igitabo cyabafashaga mu mahugurwa cyangwa cyavugaga guhindura ibintu biciye mu nzira y'amahoro. Ibi ni ibintu byiza cyane, nge nanashima mu Banyarwanda. Ariko ndaza no kubisanisha na propaganda ya FPR mu mwaka ni mbere y'uko ihuriro Nyarwanda rivuka. Abayobozi bacu bakuru banditse Rwanda Briefing. Iyo Rwanda Briefing yahungabanyije Leta y'u Rwanda, Bizimana ajya ku maradiyo avuga yuko Rwanda Briefing izahungabanya ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Avuga yuko ibyo abagabo bane banditse, ubwo ni General Kayumba, ni Gerard Gahima, ni Patrick Karegeya ndetse na Dr. Rudasingwa, ari ibintu bikomeye bizahungabanya umudendezo w'igihugu, bizatera intugunda muri rubanda. Hashize imyaka 11, ntabwo ndumva umunyarwanda wafatiye mu gikorwa runaka bakamurega ko ibyo Bizimana Jean Damascene yavugaga kuri Rwanda Briefing ko iteye impungenge izatera ikibazo mu Banyarwanda, ntabyo twabonye. Kuba rero ba Theo na bagenzi be muri Darfa bavuga ngo babafatanye igitabo, bakoraga amahugurwa uko bahindura ubutegetsi bw'ubunyagitugu biciye mu nzira yo kutamena amaraso ni ibintu ngenda kunze usibye ko leta yabyo ntabwo tuyizi nkuko nyine umuntu wese yabyibaza ariko se kuko byaba ari ukuri byaba iyo nkuru koko ifite umusimamo ni nacyo kibazo wenda umunyapolitike utavuga ngo n'ubutegetsi mu Rwanda Madame Victoire Ingabire nawe yibaza niba koko ibyo byaba ari ukuri
ngo haba haramuhugurwa bari abagenzi banjye bafashwe ngo bakoze bashingiye ku gitabo cyitwa uko bakoraho ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe intwaro ikindi navuga ni kijyanye n'uriya munsi wiswe Ingabire Day iyo zingiro ry'ikibazo noneho bagashaka guhuza ngo aya mahugurwa aba bantu baba barakoze n'uyu munsi wa Ingabire Day bagashaka kwemeza ko rero kuriya munsi wa Ingabire Day ngo hari gahunda yo kubyutsa imidugararo mu gihugu yo gukuraho ubutegetsi tubwo ibyaha biremereye no gutekereza uko fotese abantu barindwi badafite n'ibuye kuvuga ngo bashatse gukuraho ubutegetsi kuri iyo tariki njye nagerageje kubereka ko ari ibintu bahuje bidahuje icya mbere cyo sinzi niba ayo mahugurwa yarabayeho kwemera kuvuga ngo abantu barindwi bari bafite gahunda yo gukuraho ubutegetsi kandi badakoresheje intwaro mu gihugu cyo na FPR tuzi imbaraga za gisirikare bafite nabyo ukumva ari ibintu bidafatika
ubwo ijwi rya Amerika ryaganiraga n'umuvugizi wari bumurangira Thierry muri iki cyumweru yari yasobanuye ibyaha abantu batanu bo mu ishyaka rya Darif Umurinzi n'umunyamakuru w'umubavu Nsengimana bakurikiranyweho
bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda aba bose bakaba bari mu mugambi umwe wo gutangaza no gusakaza amakuru y'ibihuha agamije gukurura inzangano no guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda bakoresheje imbuga nkoranyambaga zitandukanye
ibi byaha biramutse bibahamye uwagikoze ahanishwa iki
ni ibyaha bitatu bifite ibihano bitandukanye igito gifite gihanishwa hagati y'imyaka 3-5 igikuru ni hagati y'imyaka 10-15
Radita hukanga y'umukobwa murabyumva kiri murangira na Madame Victoire Ingabire ibyo basobanura ukuri kw'iki gitabo ntabwo tukuzi ukuri kwaya mahugurwa cyangwa training ntabwo tukuzi ariko no kuvuga kuri ibi birahagije wakwibaza ukuri ubutegetsi butinya igitabo ubwo mwambwira no kwireme ry'uburezi tuzo kuganira icyo ryaba rimaze munyemerere Comrade Denise Rugendo mwamwiteguye gusuza abo turi kumwe
yego serije
ikaze mu kiganiro
urakoze cyane urakoze kuba wantumiye reka nsuhuze bagenzi banjye turi kumwe Ali Abdul Karimu na Epimake na Mushobora numvise na Access nawe yadukoreye isengesho ryiza nkaba musuhuje kandi mushimira ubwo rero nkaba ngira ngo ngushimire kuba wantumiye muri iki kiganiro nsuhuza abanyarwanda n'abandi bose bazatwumva urakoze cyane
murakoze cyane mwese nkuko mubyumva rero nuwavuga kuri ingingo imwe rukumbi yabihagije kwikanga igitabo kuvuga ko abantu bagisomye ko bakoze amahugurwa ni topic nabonye naremereye iyi nkuru nayivuganye n'umuvugizi w'abanyarwanda ni Dr. Cyril Mutabazi twari twabivuze ku wa gatanu kimwe gishize twamagana itabwa muri yombi ry'aba bavandimwe byabaye ngombwa ko tujya kubigaruka nanone twamagana iri kinamico cyangwa twamagana ibyo bashaka gushyira mu mitwe y'abanyarwanda kuko urugero nza kongera gushimanya n'uru rwa Rwanda briefing batanze kuva mu mwaka 2010 bavuga ko izateza intugunda mu baturage ntabyo nkeka yakoze ubwo namwe muraza kugira icyo mubitubwiraho tudatinze reka dutega amatwi Dr. Cyril Mutabazi kiganiro ni kirekire kiraza kugira ku minota 30 n'ingahe mwafata amazi icyayi kuri bamwe none tukaza kugaruka tumaze kumva ibyo twaganiriye kuri ibisobanuro biteye impungenge abanyarwanda benshi batwandikiraga bati igitabo gifashwe nk'aho ari icyaha mu gihugu cy'u Rwanda
muraho cyane Serge reka mbonereho n'umwanya suze abayoboke b'ihuriro nyarwanda abakurikira radio muri iki kiganiro ubungubu ndetse n'abazagikurikira kimaze gutambuka n'abandi bose baharanira impinduka mu gihugu cyacu
urakoze cyane Dr. Cyril Mutabazi kuba utuboneye umwanya kugira ngo tumenye tuganire ku wa gatanu kimwe gishize twari twaganiriye ku bikorwa birimo kuva mu gihugu cy'u Rwanda byo guhohotera abanyarwanda ku by'umwihariko twavugaga ku ifatwa ry'umunyamakuru Theoneste mu Rwanda n'abayoboke ba Darufa mu Rwanda hari development cyane rero igaragaza ko ribivuga iti hari bikorwa bafatiwemo birimo ko bari bafite igitabo ngo kivuga uburyo bavana ubutegetsi bw'igitugu mu nzira y'amahoro. Ibi bintu mubifata mute nk'abantu muri opposition cyangwa abantu muharanira impinduka mu Rwanda? Ese gusoma n'icyaha mu Rwanda? Ese gutunga igitabo cyaba kifite metodoloji kigisha bene igihugu byaba ari icyaha? Bihinduka ryari guhanirwa n'icyaha kubitewe n'uko utunze igitabo wenda cyaba kigisha bene igihugu uburyo bari bakwiye kwirwanaho cyangwa kwiga uburyo sisiteme z'ubutegetsi zijyaho cyangwa zivaho? Ndagira ngo mudufashe hanga rwose mudusesengurire uko mwakiriye inkuru ijambo ryanyu.
Urakoze Serije. Nkunze kukubwira ko buriya ibintu bira mu Rwanda kubivuga ukurikije wenda amategeko cyangwa se imyumvire isanzwe atari ibintu byoroshye. Ariko kubiba mu Rwanda muri iki gihe reka ngerageze ingero wenda nk'eshatu. Mu Burusi kera hagitegeka Staline, hari umwanditsi wanditse ati kubaho buri munsi mu Burusi. Cyari ntabwo nibuka neza, nzareba uwacyanditse nkwe iryo zina. Yaranditse ati kubaho buri munsi ngo everyday life in the USSR, kuko mbere rwari cyari igihugu gikomatanyije ibihugu byinshi by'abasosiyalisti. Aho rero yavuga uko ikintu cyose ukoze leta ibiguhozaho ijisho, wahumeka wajya kuryama wazamuka wamanuka baba baguhozaho amaso, atari kugira ngo bakugire neza ahubwo ari kugira ngo bakugirire nabi. Mbese imitekerereze mibi ya Staline y'icyo gihe yagendaga akayishyira no kubandi. Hari undi nanone, undi mwanditsi nawe nzaguha izina rye, wanditse ati inventing the end, guhimba umwanzi. Ibyo bintu nkunze kubikubwira. Ariko rero buriya no mu ishyaka riyobora u Rwanda muri iki FPR, mu myaka yashize hari umwe mu bayobozi bakuru wa FPR wavuze ati tugomba gutekerereza abaturage. Ariko umuntu akibaza ati se bazajya babatekereza gute? Bazajya bajya mu mitwe y'abaturage cyangwa se no kuzana ibitekerezo wenda bakavuga bati abaturage babikurikize? Ariko bikigezweho noneho cyo kirakabije. Ibitabo uvuga ngo ni ibitabo ngo bimeze gute byigisha abantu ko bavanaho ubutegetsi bw'igitugu ni byinshi cyane. Ndayango ngubare n'amatsiko ngenda nabifite byinshi cyane. Byinshi cyane rwose byanditswe n'abantu. Wenda icyo ntarakoranye ntabwo ndandika iki gitabo. Nanjye ndabitekereza nzacyandika nimbona umwanya. Ariko ibyo ni ibitekerezo. Niba abantu basomye ibitekerezo bihinduka icyaha gute? Muri kiriya gihugu bavuga ko bafite amategeko mpanabyaha. Ese bene icyo cyaha basanga kiri muri ayo mategeko? Ikindi wibaza uravuga uti kugumura rubanda. Rubanda regiyo yishimye nta n'icyo ntukeneye kwigumura. Nta ukeneye kwigumura, nta n'impamvu rubanda yagumuka iramutse yishimye. Ikibazo rero buriya kiri mu gihugu ni ikibazo gikomeye cy'ubwoba. Ubwo bwoba bukaba bufitwe n'abari mu buyobozi. Abari mu butegetsi bafite ubwoba ku buryo ikintu cyose n'ikidateye ubwoba baracyikanga. Bari abanyamakuru bafashe ntabwo baje nibura bavuga bati tuzanye urwandiko rwo kubafata. Bagiye kubona gusa twumvishe umudamu wa Tonesta avuga ati baje baramutwara. Ariko bari banamufashe mbere bamushyiramo amapingu noneho bamujyanye bagiye kumusaka. Kandi ubwo ngo byari bitewe n'ikintu kitaranaba ngo bwari buke haba uriya munsi wa Ingabire Days bibuka abanyepolitiki bafunzwe. Byari bitaraba. Ni ukuvuga ngo muri bwa bwoba leta yaratinyaga iti buriya bazabivugaho, reka rero tubabuze kuvuga. Bikwereka rero abantu nibwira ko amayeri bakoreshaga mbere wenda kumvuga n'ikinyoma, kuko buriya FPR yarabeshye igihe kirekire. Ariko ubungubu abantu, abanyarwanda n'abanyamahanga cyane cyane bavuga ati iyi leta irabeshye. uburere ikintu cyose kibatera ubwoba biriya rero ahubwo nibashaka amaprizo bayagure kuko nibashobora kubuza abantu gutekereza bashobora kubuza abantu gusoma ahubwo abantu nibasome banajijuke banahubwe nibyo bita koko byerekana uburyo abantu bakwivumbura leta ibakinagaza ibakandamiza uburyo bayikize ibyo bitabo biriho byinshi ahubwo uzategura ikiganiro tubiganirizeho abantu tubabwire uko bene ibyo bintu bikorwa neza urakoze Serge
urakoze cyane Dr. Esther Mutabazi ukomoje ku kintu wise ubwoba ndagira ngo tukinjiremo tukirebe wa mugani tunibaze niba ufasha abantu ukabafatana igitabo ntabwo nzi umutwe wacyo ariko baravuga ko ngo kigisha nyine uburyo abantu bigaranzira ubutegetsi biciye mu nzira y'amahoro urumva ni peaceful change ni impinduka iciye mu nzira y'amahoro ni nayo twifuza mu Rwanda ubundi impinduka iciye mu nzira y'amahoro ubutegetsi buhererekanwa mu gihe cy'amatora ubutegetsi bugatangwa nta ntugunda zibaye igitabo ahubwo ni cyiza cyari gikwiye gukorerwa promotion abanyarwanda bakagisoma bakabona yuko impinduka twifuza muri kino gihe ni impinduka ikozwe mu mutuzo no mu mahoro bihinduka icyaha gite kuko umuntu yihuguye wenda yasomye yabonye metodoloji abantu bakoresha ubukangurambaga bukorwa ibiganiro byatangwa bihinduka icyaha gite wavuze uti n'ubwoba ariko ubwo bwoba bw'ubutegetsi bumaze imyaka 27 bwaba bushingiye kuki Dr. Etienne Mutabazi
nabikomoje mvuga nti ririya shyaka ariko ubutegetsi cyane cyane Perezida Kagame n'abamwegereye amayeri yose bafite ikinyoma cyose bakoreshaga kugira ngo basobanure berekane ko koko ari bo bagomba kuguma gutegeka kuko burya mu butegetsi hari icyo bita legitimacy kwereka abantu ko koko mwe muri mu buyobozi ari mwe mwagombye kwa muri hari na n'icyo bita legality kwerekana ko mu byemerewe n'amategeko ibyo byose rero nta na kimwe agifite kuko uriya mu perezida uriho mwahoze mubivuga ejo wakoze ikiganiro wagiranye na Maître Akayesu gikurikira ibindi biganiro yakweretse uburyo itegeko nshinga barikandagiye kugira ngo berekane yuko Perezida Kagame ari ugomba gukomeza aha hari ababura icyo bavuga ngo bakavuga ngo buriya kuko yari akwiye ngo inyingizo yarayigombaga iriya nyingizo ntayo yagombaga ntabwo wambwira yuko umuntu umwe kamara ibyo aba yakoze byose ari ugomba kuguma guteka abanyarwanda kabonerega niba yabategekaga neza abanyabwoba nibwo bavuga bakaduteka neza uwo bitarageraho niwe uvuga atadutegeka neza bameze nta wundi wavuze ati baje bafata abameze gutya mbona ntacyo bimbwiye bafata abandi babona ntacyo bimbwiye bingezeho njyewe mbura ahubwo numvugizwa abo ngabo nibo birwo bavuga bati uyu ni umugabo turamukunda ariko ndakurahiye ntibamukunda kubera ko ntabwo ariho mu buryo bwemewe n'amategeko nta nubwo ariho mu buryo abanyarwanda bumva bifuza ariwe mutegetsi bifuza cyo bita legitimacy kimwe n'abandi bakorana ndetse n'abariya bose navuga bizigwa muri propagande ntabwo ari uko bakunze uriya mugabo ahubwo ni kwa kundi ubona umuntu arimo kuruhama ukamufasha uti rwose ruhama ugere kure ntuzazanzamo nibyo bibereye mu rero aho rero niho hashingiye ubwo bwoba buri mu butegetsi buri mu babeshya ubutegetsi ko wabukunda ndetse bashaka no gushyira mu baturage abaturage nyamara ubu rero batangiye gushyira ubwoba kuko buriya Perezida Kagame yagombye kubona ko bitakimeze nka mbere ubu abantu bajya hariya bakamubwira bati nyamara turakurambiwe ariko kubera ko yiyubatsemo ikintu cyo kwanga kumva abaturage nibyo bagenda bamwibutsa rero aho rero akeka ko ubwo afite n'abaturage babufite icyo nagira ngo ugishyireho akarongo ikindi mu kiganiro mwaravuze muti ntabwo mu Rwanda bakurikiza amategeko bakurikiza ngo ubushake twavuze ko ngo ntabwo ari ubushake bw'abanyarwanda kuko ubushake bw'abanyarwanda serije bugaragazwa n'aya mategeko amategeko kucyaba ariho nuko nge nawe iyo twumvikanye tugiye gukora ikintu tugomba kugishyira mu nyandiko cyangwa se banze cyumvikanaho mu magambo tujye tuyikora kuri ubu buryo kugira ngo twese tukinogere kugira ngo buri wese abonemo uruhare rwe naho ubundi nabafite imitekerereze yanjye nawe ufite yawe n'undafite yawe kugera kuri miliyoni yo 16 z'abanyarwanda aho buri muntu wese afite imitekerereze ye ariko Kagame kajya hari imbere ati ubushake bwacu abari ubushake bwavuga ntabwo yagiye hari ya yebwe ni Kigali akunze kuba ari nabamwegeye sinzi niba bayabasha ati tubikore gute arabyuka atuntu ubushake agatanga amategeko bigakorwa aho rero niho ubwo bwoba bushingiye nicyo gituma bikanga buri wese nicyo gituma batangiye kujya buri kintu cyose bakibona mityaha ikibazo rero na nuko hari abanyarwanda bamwe njya numva bavuga bashaka gusobanura rero ibyo bintu bavuga bigengeseye wagira ngo ni nka barimo kugendera ku rudodo wenda byakumvikana kugira ngo atabahutaza atabica kuko uriya umuntu aricana ariko rero nanone abantu bagomba kuvuga ibintu uko biri kugira ngo hazagire igihinduka ariko bitanabayo ndakubwiza ukuri ibintu bizahinduka kuko ubu ngubu mbere bavugaga abantu bicaga abantu hagashira igihe wenda abantu baracecetse barakazwa ariko siko bikimeze ubu urabona umwe baramufunga undi akaba yatangiye biranashimishije kubona bariya basore ziriya nkumi bariya abantu bato igihe twajyanaga ikiganiro nkubwira nti nubwo barimo kugenda bica barigisa bahutaza abantu bakiri bato bahutaza ingufu z'igihugu ariko izo ngufu ziracyahari nyinshi kandi ziriya ngufu nizo zikenewe kugira ngo impinduka duharanira izagezweho turahamaga rero abanyarwanda kugira ngo be gucika intege bashyigikire byaba bucuce byaba bareba bavuze ku mugaragaro ariko biriya bintu byo kuguma bigengesera ngo hari leta mu Rwanda nta leta iriho hari ubutegetsi butubahirije amategeko hari ubutegetsi butubahirije ubushake bw'abanyarwanda ni ubutegetsi bugomba kuvaho iyo ubwo nibwo butumwa buri wese agomba kumva murakoze Serge
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi tukiri ku gitabo hano wakomoje uvuga uti bagezi wanjye ibitabo bahasanga nta wabara ubwo ndumva wowe utagira n'amahirwe wakatirwa icyaha cya burundu byanyibukije mu mwaka wa 2010 ubwo numvaga Dr. Bizimana uyu wabaye ministre wa ministeri y'ubumwe n'uburere mboneragihugu mu mwaka wa 2010 ubwo yavugaga mu kiganiro cy'imvo n'imvano avuga ku ngaruka Rwanda briefing yanditswe na General Kayumba Nyamwasa, Patrick Karegeya, Gerard Gahima na Dr. Rudasingwa avuga ku ngaruka Rwanda briefing izatera mu Rwanda ko izagumura abaturage izateza umwiryane mu baturage u Rwanda rushaka kuzajya mu makuba bitewe n'iriya nyandiko ya Rwanda briefing yari ikubiyemo nako ikubiyemo ibitekerezo bya politike biri mu mapuro zirenga 60 ubu imyaka ishize ari 11 ntabwo ndabona ibyo Bizimana yavuze u Rwanda kagagwa rugiye kujyamo rujyanwamo na Rwanda briefing dukurikije iki gitabo rero bavuga bafatanye abavandimwe mu gihugu cy'u Rwanda baragerageza kutwereka ko ari igitabo kigomba kugumura abaturage kigashyira abaturage mu mwiryane ubundi nka nibaza nti duhere no kuri Rwanda briefing Bizimana yatubwiye ko ari ikibazo gikomeye cyane bizashyira igitura abanyarwanda mu mwiryane Dr. Mutabazi yashyize imyaka 11 wambwira ko hari ife Rwanda briefing yabaragize ku butaka bw'u Rwanda
Rwanda briefing ikintu yasobanuraga ibibazo byariho byinshi bikinariho mu gihugu byinshi tunahanganye nabyo Rwanda briefing yari ikenewe bari abagabo bayandika umwe muri bo yambwiye ko barimo kuyandika ndamusubiza nti icyo ni igitekerezo cyiza mubikomeze kandi ziko hari ibikorwa byinshi byashingiye kuri Rwanda briefing tujye dutandukanya rero ibitekerezo byubaka ibitekerezo bisobanura ibibazo uko biteye na propagande idafite aho ishingiye njya nsoma ibintu uriya Jean Damascene Bizimana yandika uretse ko ubungubu ari muri leta abyitwaje ariko nawe ndibwira ko iyo yicaye yaryamye yakangutse avuga ati ndimo ndatigiye ntabwo nta kintu nibuka na kimwe yaba yaravuze cyangwa se yanditse umuntu yazamwibukiraho akavuga ati dore umudokteri w'umunyarwanda washinzwe n'imirimo ikomeye harimo no kugabanya abanyarwanda harimo no kuzana ituze mu banyarwanda dore ikintu yakoze kuko byagombye kuba byarabayeho gusa burya rero nanone iyo wayobye nta biragoye kugira ngo umuntu akubwiye ati wayobye nawe kuko undi uko wayobye buriya benshi iyo bivuga bumva bari mu kuvuga ibintu by'ibyo bumva bari mu kuri Bizimana rwose yakataje ariko nanone nkeka ko imvugo zabo ahubwo nizo zizateza uwo mwiryane ariko nanone baribeshya cyane kuko abanyarwanda banyuze mu bikomeye igikorwa muri iki gihe ni uko buri wese ari uwize ari utarize ari uwifite ari uraranyagirwa cyangwa uwamenesheje ari uwahunze ari ufite bene wabo bafunze nuko bavuga bati dukore igishoboka cyose kugira ngo tuzave mu makuba nta munyarwanda bari bavuga ngo ngiye guteza akajagari Rwanda briefing yaradufashije ihuriro nyarwanda yafashije abanyarwanda kuko yasobanuraga ibibazo biriho nta n'ikintu gihinge kirimo abo gusa abatezaga ibyo bibazo nibo basanzemo ikibazo ariko si ikibazo ibyo bitabo rero nanone ababyanditse bajye bareba ababyanditse kuko nzi ko n'abari mu butegetsi ibyo bitabo benda byinshi barabikoresheje ibya bitwa ba Jeune Charte ni byinshi cyane akubwiye ko ntuzafata umwanya tureba ibyo bitabo ba Mahatma Gandhi ibyo bagiye bakoresha ba Martin Luther King ibyo turanabikeneye ahubwo nyine kugira ngo tugere ku mpinduka iyo mu mahoro ahubwo iba buri mwana wese buri munyarwanda uzi gusoma wese yafataga ibyo bitabo kugira ngo uve ko impinduka ishobora kubaho mu mahoro naho biriya bintu by'intuza byaba Bizimana bavuga ngo birateza imvururu biriya ni amahamba gusa nuko n'abanyagabanije agaciro ni ibintu bari byivugo baririmbiraga inka kugira ngo zisinzire neza biriya nabyo wavuga ko ari amahamba ariko turanabimenyereye niko batekereza ibitekerezo byabo niko tugomba kubifata ntabwo rero twabasaba icyo batashobora kuduha urakoze Serge
urakoze cyane Dr. Tel Mutabazi ubisobanuye neza urumva inyandiko igitabo ni ikintu kibahangayikishije kuko kiba kizahoraho mu kujijura abenegihugu urumva rero ubutegetsi buvuga ko buteza imbere uburezi mu gihugu bukaba butinya igitabo kandi nanone hari igihe nzumva abandi bajya ku maradiyo barimo kwamagana banyomoza uribuka Kagame yarivugiye ati Mikera Ronga arahabwa platform hirya no hino ati njyewe view zanjye ntabwo zigitambuka yashakaga kuvuga ku gitabo cya Mikera Ronga ugasanga Al Jazeera bamagara ibabaza icyo bavuga ku bitabo nk'ibya Jude Rivers cyangwa n'abandi ubuse ko bajya ku maradiyo n'amateleviziyo banyomoza ibyo bitabo umuturage bakimufatana bikabijyaha abo bubu bakorera agatsiko ku kibo bitabo cyakuba baragisomye ndetse bagafata uwo mwanya wo kujya kunyomoza ibigikubiyemo cyakuba ko badahabwa platform yo kuvuga ibikubiye muri icyo gitabo none umuturage bikaba byabicyaha
hari umunyamakuru w'umunyarwanda ndumva ari Gatanazi wavuze ati rero igihe mutangije ikiganiro mujye nibamwe mushobora kukivugaho mwumve ko nunda nabagomba kukivugaho ntaho binanditse byaba atari byo ntawabyemera ko abari muri leta bagomba kuvugira ibyo bavugaho rubanda rwa giseseka twebwe bakavuga ngo ntimugi icyo muvugaho abanyarwanda icyo umuntu yabahamagarira gukora Serge ni uku kubabwira ahubwo uzajya wese abona umwanya ajye yumva ibyo bitabo abisome abishake abisome bumve ayo maradiyo bumve bamenye amakuru ahagije kuko buriya mu mpinduka zose amakuru ni ngombwa kumenya ibintu birimo kuba utarebye gusa ibibera iruhande rwaho ukamenya n'ibibera hanze mu Rwanda mu tundi duce mu bihugu bikwegereye ku isi hose ibintu bimeze gute kuki ibibera iruhande rwawe bitandukanye n'ibibera hanze aho rero ubumenyi ni ngombwa ahubwo bagombye kujya babyishimira ahubwo bagahamagarira abantu bati nimusome murebe ibyandikwa mubigereranye n'ibikorwa aho buriya bwa bwo banakubwira no kugira ngo batamenya ibyabaye ubuze uti gitabo cyambye mikeraronga mikeraronga avuga ati do not disturb n'ikira cyapa bari bashize ku muryango aho biciye karegeye none se ntibari bamwishe sibyo yanditse se none se ikindi yakoze nuko yasubiye inyuma akavuga ati se ukareye yarindi abamwishe nibande bari bagamije sibyo yakoze Dudiriva aguhera muntuza muri Kongo ikinshasa akazamuka zakisagana akagera igoma avuga ati nahuye na kanaka akavuga amazina akavuga itariki akavuga aho bahuriye akavuga ibyabaye ikirenze icyo niki ibyo se abanyarwanda ntibasha ntidukeneye ibyo dukeneye kumenya ahubwo n'utarasoma bene ibyo bitabo ugomba kubishaka akabisoma akamenya ko n'ibintu byabaye bari abanditsi icyo bakoze basubiyemo ibintu byabaye kandi ibyo bintu byabaye byakozwe byinshi byakozwe n'aba bari mu buyobozi baba bagira ngo bitamenyekane ariko hagati ubwabo nabo barabyivugira ruvuga ati jyewe nahoze ndi muri RPF twakoraga waganiye n'abantu benshi bahuze muri RPF bavuga bati twakoraga ibi byagenze gutya nibyo bari abanditsi banditse umunyarwanda rero utaragira amahirwe yo gusoma ibyo bitabo ahubwo uyu ni umwanya mwiza kugira ngo abishake abisome ndabizi ko bigoye kubera ihutazwa abanyarwanda bagira ariko uzajya abona umwanya yaba ari mu nzu ye yaba ari munsi y'umugina ahantu yaba ari mu cyumba yifungiranya ajya asoma biriya bitabo yumva amaradiyo ahubwo reka tuzanashyireho porogaramu kugira ngo ibyo bitabo natwe tubisobanurire abanyarwanda kuko bihe n'ibintu byabaye bitubere isomo kugira ngo turebe uburyo twahindura iriya myumvire yaba ari abantu bashaka no kugira ngo badukandamize ku mubiri badukandamize mu bwonko mbese batubuze uburyo aha ahariho hose Serge wenda ndangije ikibazo hari ikintu cyabaye muri iyi minsi bitangaje iriya leta imaze imyaka 27 mu buyobozi ntibitangaje kubona Perezida Kagame ajya hariya ati nkeneye abarimu bavuye muri Zimbabwe bo kuza kwigisha abanyarwanda kandi akubwira ati twateye imbere turimo dufite ibyogajuru dufite inganda zikora zitunganya zahabu dufite harya ni Sofia dufite Sofia bya bintu ariko badafite umwarimu minisitiri w'uburezi akakubwira ati aba barangiza kwiga batazi no gusoma hari n'abavuze ngo batazi no kwandika ibaruwa yo kwisabira akazi biterwa n'iki biterwa n'ibi ngibi mu bindi biganiro twaganiriye cyane ku ireme ry'uburezi tureba abaminisitiri amaze kujya mu burezi tureba izo gahunda bahora bahindagura kugeza he n'undi perezida wa repubulika umuturage mukuru wa mbere mu gihugu avuga ati nta barimu dufite tujye gushaka abarimu muri Zimbabwe biratangaje kuko ni ikintu bavuga ngo inconsistency ni ukuvuga ibintu bidahuye ukaba ufite Kigali Convention Center ariko udafite n'umuntu wenda wo kuba yayishushanya cyangwa kuba ya zayisana igize aho yange ukaba ufite Kigali Arena udafite umuntu nawe ufite ubuhanga bwo kuba yakora icyo kintu ukaba ugiye gukora ibyogajuru udafite baba scientifique bo kugira ngo iyo gahunda bayiteze imbere nicyo kibazo rero dufite muri kiriya gihugu none bageze naho n'uwashakaga gusoma ibyanditswe n'abandi atari ibyo banditse abavuga bati bireke ahubwo turagufunga ni icyaha mbese uwavuga iby'i Rwanda Serge nta yakenera igihe kinini kandi ubu ngubu nzi ko ufite gahunda nyinshi urakoze
cyane Dr. Serge Mutabazi ntagushaka rwose tube twanabigaruka mu hagati mu cyumweru ariko ndagira ngo mbere ko dutandukana nkubaze kuri iyi nkuru iraswa rya hato na hato rirakomeje hari inkuru yagaragaye uyu munsi ko hari umusore w'imyaka 20 warashwe ariko natumwe no kumva bavuga ngo ntabwo baramenya bamurashe uyu musore yarashye muri Rubavu bivuga ko ngo yari umushumba w'inka akaba yishwe muri uru rukerera twari tumenyereye guhabwa statement ko swate ari abafroderi ari abambutse magendu cyangwa ari abacengezi twajyaga duhabwa briefing yarashwe amasasu abiri agera kuri atatu ariko kugeza amagingo ya tuganira inkuru nabonaga zavuga ko bamurashye bataramenyekana mu minsi ishize twabonye ingabo z'u Rwanda zambuka zijya muri Congo muri Kibumba ziragenda zihamara igihe kirekire bakuzanywa n'abakongomani nabwo baravuze ngo bari bakurikiye abafroderi cyangwa abacuruza magendu kandi twa tumenyere ko ubundi babarasa bataragera no hakurya umuntu yakwibaza ati bino bintu no kubera hari hagati ya Rubavu na Goma by'amasasi y'abantu baraswa kwambuka kw'ingabo z'u Rwanda hari ababona ko bica amarenga nagira ngo numve icyo mu bitekerezo ariko iraswa ry'uyu musore wabaye muri iki gitondo muri urukerera nibyo abantu bakomeje kwandikaho babaza bati biradutungwe kuba mutaza bamurashe kandi twa tumenyere kutubwira ko bakoraga magendu cyangwa binjizaga mu Rwanda ibintu bitemewe ariko ibi byamenyeka ko ari umushumba wari mu nka wari ugiye kuzishakira ubwatsi Dr. Semutabazi
urakoze cyane abarasa abanyarwanda harimo n'uwo musore kuko aricyo umbajije n'abafite imbunda n'abafite amasasu n'abemere kuyakoresha abo ni abasirikare bo muri RDF abo ni abapolisi bo muri polisi y'igihugu abo ni abakozi bashinzwe iperereza n'abandi bikeneye batunze imbunda ku buryo bwemewe na leta imbunda bahawe na leta abo nibo barasa abanyarwanda ejo bundi Serge wumvise abaturage bo muri Mukarati bakubwira baguhuhamya bw'abantu bari bavuye mwavuye kubaka undi avuye mu yindi mirimo nayo aho ngaho abantu bazwi n'abaturage imvura ibagwiyeho bugamye ahantu umupolisi araza umenyereye kubarasa bati gasongo ni umenyereye kurasa abantu arabarasa ntacyakurikiwe muri iyi myaka mikishize y'inyuma twumvisha abaturage bakangundo bavuga batasirikare baduteye bafata abagore ku ngufu twarabyumvise mu Bugesera abaturage barabarasa reka rero ngira ikintu nkubwira mu Rwanda bafite akamenyero ko gusobanura impamvu abaturage barashwe abaturage b'abasizi abaturage badafite intwaro izarizo zose reka icyo kintu rero ngisobanura intambara ikirangira uzanabyumva n'abantu benshi hari abakubwiraga ngo abasirikare baraje ba RPF RPA icyo gihe ngo basanga imiryango yabo yarashize ngo barihorera kandi bakabubatiza ingabo ni ingabo zifite discipline iyo bavuze ingabo zifite discipline ni ukuvuga ziba zifite komandoma izwi neza iziha discipline ya gisirikare harimo no kutarasa abasivili birabujijwe mu mategeko mpuzamahanga birabujwe mu mategeko y'ibihugu n'amategeko y'u Rwanda arimo kurasa abasivili kabone n'ubwo abasivili baba bavanze n'abasirikare n'ibintu wenda tuvuge byabereye ikiho kuri 22 z'ukwa kane muri 1995 cyari igitero cyateguwe abaturage bararashwe nubwo bari gusanga muri iyo nkambi harimo abantu bafite imbunda n'ibintu bubuza kuba ari abaturage b'abasivili nicyo amategeko mpuzamahanga avuga iyo urashe nk'abari abasenyeri n'abandi bihaye imana igakurazo ntuyoye ko ari abasivili ntabwo rero wagombye kujya hariya mu bisobanure ngo abantu barihuriye kwihurira ntabwo ari uburyo bwo gusobanura impamvu abasirikare barasa abasivili ingabo z'u Rwanda n'abapolisi tubabona kenshi bagiye mu byo bita ubutumwa bw'amahoro bwaba ari ku rwego rw'umuryango w'abibumbye byaba ari ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika African Union cyangwa ibya Mozambique n'ahandi kirazira kurasa abasivili icyo bacyumva mu Rwanda rero babigize umukino barasa abasivili ntabwo twatwumva umupolisi uwo ari we wese nitwe twumva umusirikare uwo ari we wese washyizwe mu rukiko rwabo rwa gisivili kuko ubundi ni nazo nkiko zagombye guhana ibyaha yewe mu mategeko cyangwa se mu bihugu bikora neza ntabwo inzego za nkiko za gisirikare burya ntabwo ari inkiko zigomba kuguma mu nzira bavuga ko ari inkiko d'exception inkiko zose zigomba kuba ari inkiko z'abasivili bagombaga kuba bajyana bari abantu barasaba abanyarwanda bica abantu ku bushake ntihagire igikucyo barigize umukino rero uzumva ngo umuntu w'umusirikare ajya ahantu aranywa arasinda afata imbunda arasaba abasivili abamukuriye abakomanda be ntibagire icyo bavuga aho rero bivuze iki uwarashe ku giti cye arabihanirwa n'umutegeka kuzamura kugera hejuru arabihanirwa kuko igihe abantu utegeka nka wowe utegeka abapolisi utegeka abasirikare wowe inspector general munsi wowe mukuru w'ingabo kazura igihe abasirikare barashe abantu ufitemo uruhare nk'umuyobozi wabo kuko ntacyo uba wakoze kugira ngo iryo raswa ritabaho icyo ni icya mbere nta n'icyo wakoze kugira ngo uhana babigizemo uruhare icyo ni ikindi cya kabiri ibyo rero wagira ngo mu Rwanda ntibabizi cyangwa se barabizi bakabyirengagiza cyangwa se barabizi bakumva yuko ubungubu bafite ubushobozi bizakomeza cyangwa se uko imyaka igenda yigirayo ibyo byaha bizasaza tuzi ko perezida yarababwiye ati perezida Kagame ati tuzajya tubarasa ku manywa y'ihangu kuva icyo gihe yavuga ibyo bintu nta munsi w'ubusa wihitira utumvishe ngo barashe abaturage b'abasivili ngo bishe abasivili ibyo ndagira ngo twongere tubisubiremo tubafashe niba bashaka kubyumva ko ibyo ni ibyaha bihanirwa wowe warashe uzabihanirwa kuko ntabwo ugomba kubahiriza amategeko ari illegal icyo bita resort de manifestement illegal niba babigutegetse niyo ari ubuhutsi bwawe ugomba kubihanirwa kuko uba wishe umuntu kandi si zo nshingano zawe ariko nawe umutegeka ntabwo wambwira ko mu gihugu nk'u Rwanda hari iperereza hari nabivuga ngo iki buri wese arazi ibyo undi yakoze wambwira yuko abakuru b'ingabo haba ari muri za unite ntoya unite zo hagati cyangwa unite zo hejuru kugeza ku rwego rwa za eta majoro batazi ko abaturage baraswa barabizi kubera ko bimaze kuba igihe kirekire bimaze kuba akamenyero bikorwa ahantu hose babigize umwuga biratangaje kumva bavuga ngo twaketse ko umuntu yinjizaga akanyanga turamurasa twaketse ko umuntu acuruza ibiyobyabwenge acuruza urumogi turamurasa twaketse ko umudamu utwite wenda kubyara yambukaga agiye mu Bugande turamurasa twaketse ko abagande bari begereye mu mpaka turabarasa ntabwo ariko inzego zishinzwe umutekano zikora cyane cyane inzego uvuga ngo bafite discipline cyane cyane abasirikare tujya tubona special forces bariya baba bambaye ukuntu biriya njya mbona bambaye za makasike agezweho rwose bahagaze bameze nka GI bariya abanyamerika cyangwa the rangers nabonye wenda ariyo babyigiye ukaba uhagaze gutyo umuntu akwitezeho ubumenyi buhagije ariko ukarenga ukajya kwirwa urasa abaturage ubajije ubusa urimo no kuba no guhimba biriya by'umukarange abaturage bararashwe batatu barangije bati mugende muza n'ikibido cya kanyanga mwerekane ko bari bagiye gucuza kanyanga abaturage barabyivugiye nta n'ikindi kimenyetso dukeneye ibintu biri mu kuba mu Rwanda muri iki gihe serije nk'uko twabivuze nta n'ibimenyetso byinshi dukeneye bariya abaturage barahagije kugira ngo uvuge uti uwari ushinzwe abapolisi muri kariya gace yabivuzeho iki yafashe izihe ngamba ntazo ushinzwe abapolisi muri kariya gace ka Gicumbi yabikoze iki ntacyo i Kigali nibyo bashatse umuvugizi wa polisi ntibamubonye ariko ntibivuga ko batabimenye bivuga ko batamenye ahubwo ntacyo bakoze ahubwo ntacyo bashaka gukora ahubwo ni gahunda leta yafashe yo kujya irasa abaturage mu mugambi wakeka ko bashaka no kubamara buriya tuzakora n'intuza we n'ubushakashatsi bimbitse turebe barasaba abaturage bameze gute kuko imiterere y'abanyarwanda turayizi ni ngombwa ko tumenya impamvu barimo kurasa abaturage buri munsi kandi ugasanga leta ntacyo biyibwiye ntacyo ishaka gukora kugira ngo ihagarike riri yaraswa buriya serivisi n'icyanye perezida avuze ati ndabiyemeye ntuzongere kurasa abaturage ntawakongera kubikora ariko kubera ko yarabitegetse ntashaka kubihagarika nicyo gituma agumye kubarasa inspekiteri wa polisi ahagaze akavuga ati umupolisi uzongera kurasa umuturage azahanwa kubera amategeko arabihana mu Rwanda biranditse ko amategeko agomba kubahana ariko ntabyo ashaka gukora kuko nabo ubwabo bica abaturage Kizito ibintu Kizito yavuze mu gitabo cye yanditse mu akoresheje ubwenge Imana yamuhaye akayacandika yarangiza bakamwica yerekanye ko abategetsi bacura umugambi wo kwica abaturage ibiryo arabyerekanye nibyo bikorwa rero muri iki gihe nibyo bikomeje ariko turagira ngo twongere tubahamagare ko biriya bintu igihe batabiretse buri wese yumve yuko biriya bintu azabibazwa ubu ngubu wenda baravuga bati turakomeye ibyo mutabazemo kuvuga ibyo Serge amubaza bariya nibavuge baravuga iyo ngiyo ariko bamenye yuko si abanyarwanda tubivuga n'amahanga arabivuga biriya bintu bazabibazwa kuko ni ikintu gikomeye kuguma kurasa abasivili ubajijije ubusa kugeza naho ubeshyera abaturage umaze kwica ko wabafatanye ibintu kandi abimukarange baravuze ati uyu barashe nta nubwo yari yihumuriza Kanyanga ntabwo anywa Kanyanga ahubwo yaravuye kubaka spese rero kiriya ni ikibazo gikomeye ariko bidusaba ko tuzongera nanone tukabyicara umuntu akabitondeka neza tukareba aba bantu bamaze kuraswa nyuma yoho Perezida Kagame atangiye amabwiriza ko bazajya barasa abaturage ku mugaragaro murakoze
urakoze cyane Dr. Etienne Mutabazi ku mwanya muduhaye dusoza no muri iki kiganiro ibi byose turabibonye tubiganireho mu minota mike cyane ubutumwa bw'ihuriro ni ubuhe ku banyarwanda bugarijwe ubutumwa bw'ihuriro ni ubuhe ku banyarwanda bifuza impinduka ubutumwa ni ubuhe bw'ihuriro mucyo twakora kugira ngo tujye tunavuga twabiganire ko twateye wenda intambwe tugana ku gisubizo kuvuga gusa ibibazo nk'ibi ni byiza biroroha ariko se twebwe mu bisubizo ubutumwa mutaye ku banyarwanda kugira ngo dukomeze tubabwire tuti mwihangane ariko natwe hari aho tugeze tuza kubatabara ubutumbwiro ni ubuhe Dr. Mutabazi
erega nkeka ko tugomba kutagira uwo turenganya no kutirenganya kuko mu Rwanda hari igihe cyabaye abaturage batavuga ndetse no hanze abantu bavuge kuba umuntu ubwabyo yavuze ati yamagana ibintu nkeka ko nk'ihuriro tubifata nk'igikorwa kuko abanyarwanda iyo bavuze igikorwa abenshi baravuga bati nabo nibafata intwaro baze bahangane nibwo tuzavuga ku kintu kiri mu gukorwa ariko ndagira ngo dusubiremo ko niba cyuma Hassan Gidone ahagurutse akajya agasanga bari abaturage kiriya bari igikorwa ubwacyo niba Serge uraye utaryamye ukarara uganira bino gushakisha amakuru ni igikorwa ubwacyo niba uraye usobanurira abantu ahangaha murimo kurengana leta nubwo itumva ariko nayo tukaguma tukayigisha nabyo ubwabyo ni igikorwa biterwa rero na buri wese ubyumva biterwa n'icyo ashaka kuvuga nk'igikorwa ariko ibi turimo gukora ibi turimo ubwabyo ni ibikorwa kuba twamagana biriya bintu kuba wanakora n'izindi gahunda muri urwo rwego nabyo ubwabyo ni ibikorwa abantu rero ntibagomba kwirara bumve ko duhanganye na leta y'abantu bari buritari icyo bita buritari biragoye kuba wabona ijambo ry'ikinyarwanda ribivuga leta ihutaza abantu ntabwo rero bihitarirwa ko kanya ko ibireka cyangwa ngo wowe uri haze nkatwe nkihuriro tubwe tuti ni mubireke kuko bazamara igihe mbere na mbere bumva ko ibyo bakora ari byo bibwira ko bafite ingufu zihagije ariko ibituba dukora ziriya ngufu zizagenda zigabanuka igihugu ndi mu kuvugiramo cya Afurika y'Epfo Sergi habaye amaparitedi nayo yari ifite abasirikare b'abazungu inzego ziperereza polisi nayo yari buritari nk'iriya yo mu Rwanda nka ziriya ngabo zo mu Rwanda baragendagaho bumvishe uvuga ibitandukanye n'ibyabo bakamumanika mu migozi nabo bicaga abantu bari barabamaze ariko abaturage barahagurutse barabyamagana kugeza igihe bivireho byafashe igihe ariko byavuyeho n'ibyo mu Rwanda rero usubire mu magambo ya Perezida Kagame nabyo ni ikibazo kigiye bizarangira kandi abakumya gutaza abanyarwanda badashaka kubireka bazabibazwa bazabibazwa ibyo tubisubiyemo kenshi ubu bisigaye byoroha kumenya ibyakozwe bazabibazwa si abanyarwanda bazabibazwa gusa n'amahanga azabibaza abantu rero bavuga bati muravuga amagambo gusa ndagira ngo mbabwiye ko ntabwo tuvuga amagambo gusa iki aba ari igikorwa cy'ingenzi kugira ngo twamagane ibirimo kuba ariko no gutanga ihumure nabyo ni ngombwa nabyo ni ngombwa si byiza ko umuntu aba yagize ingorane ngo awure n'uwamubwiye ati komera komera aho rero guhamagara abanyarwanda kwihangana ni inshingano dufite ibindi wenda washaka gukora bimwe wenda ntibyaba na ngombwa kubivugira ku maradiyo ariko byose bibanzirizwa no gusobanura igihe abantu basobanukiwe rero n'ibindi byose birihuta Serge murakoze
urakoze cyane Dr. Serge Mutabazi ndizera ko tuzabigarukaho kuko nicyo kibazo abanyarwanda babaza bati murabitubwira murabidusobanurira murabituganiriza ariko turagira ngo naho ngaho tugire nyine ikindi cyizere kandi tuva ko kidahari kirahari ariko bisaba nanone ko abantu bafata umwanya bakongera kabereka injira tuba turimo gucamo kugira ngo nibyo byose bizagerweho naha rero ngira ngo dusoreze kuri kino kiganiro duhaye ngushimire nkwifurize ijoro ryiza iwanyu mugeze mu gicuku ubwo rero ndumva niba nta kindi wasorezaho nagushimira kuba bitabira kino kiganiro cya Radisauka
murakoze cyane Serge mugumye musuze abakunzi baraditahuka
urakoze cyane Dr. Serge Mutabazi ni umuvugizi w'Abanyarwanda akaba ari mu gihugu cya Afurika y'Epfo reka tumushimire rero reka natwe dukomeze ibiganiro byacu by'uyu munsi ngaho komera komera
sawa
sawa aditahuka reka dushimire umuvugizi w'Abanyarwanda Dr. Serge Mutabazi murabyumva rero ikiganiro cyabaye kirekire byari ngombwa kuko ku wa gatanu nabwo twari twaganiriye twamagana ibi bikorwa byo guhohotera aba banyamakuru ndavuga umunyamakuru Theo Mubavu ndetse n'abarwanashyaka ba FD ba Darfu Murinzi pardon sinzi impamvu FDR inzamo cyane ba Darfu Murinzi Madamu Victoire Ingabire rero mwabyumvise nko yabisobanuye iyi ngingo ndumva ko Leta ishobora kwifata ijambo ariko hari umva afite yakongeraho yakigerageza kukivugaho twihuta ari Abdul Karim Dr. Serge Mutabazi yabisobanuye neza ahubwo nagira ngo ngaruke ahangaha ngaragaze ko ibi bintu FPR atari ubwa mbere ishaka kubikoresha kuko nahari natanze urugero muri Rwanda briefing barabivuze ko gutuma abantu bandika inyandiko batanga ibitekerezo byabo gutuma abantu bashobora gukora statement nk'iya Rwanda briefing ndabyibuka icyo gihe nk'uranyarwanda yari itaranavuka ndabyibuka by the way yari iriya document y'amapaje 63 leta yavugaga yuko biciye mu ijwi rya Bizimana biri iriya nyandiko ya Rwanda briefing izatera intugunda mu banyarwanda umwiryane amacakubiri abanyarwanda bazasubiranamo ariko kugeza magingo ya nk'uko Mutabazi yabivuze yafashije abanyarwanda kumenya realite y'igihugu ariko kugeza magingo ntabwo ndumva umuntu waba wishe undi amuziza yuko yabikuye muri Rwanda briefing waba yagiye guhohotera undi muturage amubwira ati nabisomye muri dokima yanditswe n'abagabo bane gusoma ni byiza kwidokumenta ni byiza gutunga ibitabo ni byiza ariko bigeze mu Rwanda gutinya igitabo gutinya statement gutinya ibyanditswe ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo tuganireho ariko reka twimukiranye kugira ngo bijye kuri record ibyo navugaga ha birebana nibyo Bizimana yavugaga ndetse ndabyibuka Vodavoda nawe yaramusubije mu mboni mvano amubwira iko byo avuga ramateshwa
amagambo aba bagabo bavuga banashinjwa itegeko nshinga rirayabuza kuko itegeko nshinga ryemera mu ngingo ya 33 ubwisanzure mu bitekerezo ubwisanzure mu kubigaragaza ndetse no mu guhitamo idini no gukora imirimo yose ya politiki ariko nanone bikabuza imvugo zose cyangwa ibikorwa byose bikura ivangura bishingiye ku isano bishingiye ku karere ku bwoko cyangwa se ku macakubiri ayo ariyo yose iyo ni itegeko nshinga ribivuga iyo turebye imvugo abo bagabo bagiye bakoresha haba muri Rwanda briefing ndetse no mu binyamakuru hari nk'aho muri Rwanda briefing abo bagabo bandika bavuga ngo ntibishoboka ko abahutu aribo benshi bazakomeza gukandamizwa n'abatutsi aribo bake mu gihugu ngo ahubwo abahutu bazafata intwaro bahirike leta y'abatutsi ndibwira ko imvugo nk'iyi mu rwego rw'amategeko maze gusoma uko itegeko nshinga ribivuga biragaragara ko ihamagarira igice kimwe cy'abanyarwanda kuba cyasubira mu mvururu ibyo rero ni ibintu bihanirwa n'amategeko simbona yuko byakwitwa uburenganzira mu bitekerezo
none se abantu bamaze gusuzuma urwo rubanza bagatanga ikimenyetso simusiga kirimo ari Rwanda briefing ya nyandiko bariya bagabo bashyizemo ibitekerezo byabo bya politiki banenga ubutegetsi bw'u Rwanda ni ikihe gihugu uretse ikiyoborwa n'abasazi gishobora kuba cyafata bari abantu ngo kibohereze mu Rwanda ibyo bintu ntabwo bishoboka bari gusaba ikitaradisi aho gutanga amandagare
iriya nyandiko ya Bakayumba ntabwo ushobora gufata ibintu bya Bakayumba ngo ujye kubigereranya n'ibya RPM kuko ntabwo bisa hanyuma ikindi kibazo cya kabiri icyo kuvuga ngo abantu ngo batanze ngo ibitekerezo ngo bihamagarira ngo abaturage ngo kurwanya ubutegetsi ngo no kwanga ubutegetsi inzego za leta ikintu cya mbere nagira ngo mvuga ahangaha abaturage ninjije ku buryo ushobora kubabwira ngo ni mwanga ubutegetsi kandi babukunda mu ngingo ya mbere y'itegeko ryo mu 2001 riri tegeko nimero 47/2001 bavuga byerekeye icyaha cy'ivangura ugiye gusoma mu ngingo yaryo ya mbere rero ukuntu batobanura ngo ivangura ari nabyo biri mu byo barega bari abagabo ngo ivangura ngo ni imvugo inyandiko igikorwa icyo ari cyo cyose ngo bishingiye ngo ku bwoko bakamanuka noneho bagera hano bakavuga ngo gukurura amacakubiri ngo ni ugukoresha imvugo inyandiko cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose gitanya abantu byatuma abantu bashyamirana cyangwa bigatera intugunda mu bantu iyo bavuga ngo cyatuma abantu bashyamirana iyo conflict ni iyihe kuko kugira ngo iki kintu bita liberté d'opinion et d'expression kigaragara mu masezerano mpuzamahanga ndetse no mu itegeko nshinga ry'u Rwanda nemera ko gifite za limite ariko izi limite zifite za principles zikurikiza iya ihame rya mbere ugomba kubiteganywa n'itegeko hanyuma ikindi kibazo cya kabiri iryo tegeko rigomba kuba riri clear rigashobora kwereka umuturage ngo nibi yemerewe gukora ngo nibiki atemerewe gukora hanyuma aya mategeko yo mu Rwanda niyo navuze iri tegeko bavuga ry'ivangura iri tegeko bavuga ry'ingengabitekerezo aya mategeko yose ntabwo nyemerewe ni n'amategeko akwiye kuvaho nta n'ibyo bavugurura birimo aya ni amategeko akwiye kuvaho yose uko yakabaye ibi bintu babirega abanyapolitiki bose bakurikiranwa mu Rwanda ibi bintu nibyo pasteur Bizimungu yaburanye ibi bintu nibyo Ntaganda aburana ibi bintu nibyo Ingabire aburana none se hanyuma ibi bintu wavuga ngo yana aya mategeko kuko ni amategeko azitira le droit z'abantu ziri fondamental
adita huka ngaye ngukorero wumva Vodavoda icyo gihe adefenda position ya Rwanda briefing y'ibitekerezo byashyizwe mu nyandiko y'amapaje 60 igaragaza imiterere ya politike ipfuye cyo muri dictatorship y'ubutegetsi bwa Paul Kagame nahise ntera agatima nyine nkimara kumva ibi birego biregwa Theo Umubavu ndetse n'abarwanashyaka ba Darfur baregwa gufatwa n'igitabo cyangwa ngo bakoze amahugurwa y'uburyo bahindura ubutegetsi biciye mu nzira y'amahoro comrade Ali Abdul Karim twabivuze birebire ariko ndagira ngo mbere ko tujya ku ngingo ya kabiri buri wese ushaka gufata ijambo kuri iyi ngingo mu minota 23 abe yatanga igitekerezo cye uko yakiriye iyi nkuru ndetse n'uburyo igitabo kibaye icyaha ariko wagaruka inyuma mu byo ndikwerekana myaka 11 nibyo aba bagabo bane b'umwero nyarwanda baregwaga bandika Rwanda briefing imyaka ibaye 11 nta kintu nabonye cyabaye kandi baravuga ko ibikuye mu nyandiko biteye impungenge yo gusubiza u Rwanda mu makuba rwaciyemo komerejari ijambo ni ryanyu
urakoze cyane Serge nshimire ikiriya kiganiro mwagiranye na n'umuvugizi w'ihuriro Comrade Etienne yagerageje kubisobanura anasoza neza agaragaza yuko tugomba gutandukana n'ababi tukiha twebwe tukagira ibyo bita tukaba statesman ubundi statesman bivuga umuntu urenga utuntu duto ariko akareba inyungu rusange kurusha kureba inyungu ze natwe rero turebe akababaro kagatuma tureba inyungu zacu ahubwo turebe ibinini bishobora gukiza abanyarwanda bose baba na bariya barimo gukora ibintu bibi ibyo bazagira byose bizanyure mu mategeko no mu kumvikana now Serge urakoze kwibutsa iyo Rwanda briefing ni byavuyemo n'ibirego byayivuyemo byahaye abantu imyaka 25 20 ingahe no kwandagazwa bamwe bakavanwa mu gisirikare mbese byo kubandagaza ariko hari ibintu biri fundamental bihari kuko mbere na mbere habaho ikintu bita kwisanzura uzi yuko twebwe mu ihuriro ari ihame rikomeye cyane turyemeramo kandi ni bimwe mu bintu turimo guharanira n'ubwisanzure bwa buri muntu ntabwo numva itegeko ricontradictinga ukavuga ngo umuntu yisanzure kandi warangiza ukaza ukavuga uti yiba yisanzuye akavuga ibintu we nk'uko abibona ashobora no kugaragaza yuko ari byo waza ukavuga ngo ukabimurega ukavuga ngo wowe ukabihinduramo interpretation ikaba yuko arimo gutera imvururu bibamenyesha yuko mbere na mbere ibyo murimo gukora cyangwa ibyo mwakoze bidahamye so therefore umuntu abivuze nk'uko biri bishobora gutuma haba imvururu icyo rero ntabwo kubicecekera ntabwo ari igisubizo ahubwo aba ari ukugira ngo ukore ibyo twita mu cyongereza byita sticking plaster kugira gusa ngo urindire n'ibijya gushwanyuka bishwanyuke nabi cyane ubundi abantu kuki baganira kuki abantu bavuga ibintu nk'uko biri kuki mudeba kuki mukora analizi y'ibitagenda ubundi akamaro kabyo nako kugira ngo mubibonere igisubizo mubibonere umuti mubibonere ukuntu mubyikiza ariko urumva bo aho kugira ngo barate icyo gisebe cyangwa barate icyo kibyimba bafite kugira ngo gishobore gukandwa kivemo yibare n'amashyira avemo yibare n'ibiki bivemo hanyuma mukivure neza kigikire gikize burundu ahubwo barashaka ngo bagume bihishira harimo niyo contradiction ivuga ngo urazana ibintu by'amoko n'ibiki mu Rwanda amoko arimo ushobora kuyakura ntabwo ari twe twiremye ntabwo aribo nta muntu wigeze ure mu Rwanda uwaruremye ariyo mana n'izi ukuntu yaruremye ntabwo ushobora kuvanamo amoko n'ibihugu ubwabyo uzi yuko ari abanyarwanda akaba baganda akaba barundi akaba tanzania akaba bakongomani ni amoko noneho iyo ugeze mu gihugu ubwacyo bavuga yuko ari igihugu kirimo amoko atatu original ari amoko atatu ntabwo yakuramo rero yisanze arimo bajya kucyita u Rwanda ntabwo waza ngo ubikuremo kubikuramo no superficial kugira ngo use nk'aho byaba binakubwiye ngo uhishe ikibazo ntabwo bikemura ikibazo ibyo bita learning organizations cyangwa organizations zikora ariko noneho n'ibihugu bitera imbere n'ibihugu byemera ngo yes iki kibazo kirahari bagashyiraho ubundi bisanzwe bashyiraho iyo umuntu bakizamuye nk'abaturage bakakizamura cyangwa bakagira abantu baguma bakivuga mu bindi bihugu uko bikora bishyiraho icyo twita commission of inquiry iyobowe n'umuntu w'inyangamugayo cyane cyane abantu babayeho bajyaje cyangwa babayeho bakoze akazi gakomeye nk'uko abonye South Africa bashyizeho Desmond Tutu n'ahandi bagenda bashyiraho abantu b'inyangamugayo ariko bavuga rikijyana badafite urundi bari bugire ibyagasabwe ro mu Rwanda nuko bagashyizeho bamaze abantu bamaze kubibona yaba Rwanda briefing yaba babivuga yaba ari abafunga yaba abo bobo bandika biriya leta yagashyizeho ariko kuki kino kintu kiguma ari ikibazo kuki abantu bose turimo gufunga kumara imyaka irenga 20 bafungwa babarega yuko ngo barimo gutera imvururu ngo barimo gutera imvururu bashingiye ku bwoko barimo gutera imvururu bashingiye ku karere kimenyesha icyo kibazo kirahari ariko ntabwo kuko atari leta yiga ntabwo ishaka kugira ngo yige ikibonere umuti ikibazo iyo gihari murakiganiraho mukakiganaho mu buryo buri transparent mwaba mudashobora no kukibonera umuti muri uwo mwanya abantu bagasobanukirwa gahunda mufite yo kuzagira ngo kizabonerwa umuti ntabwo gihisha ngo ibihishwe birabura mu kubora kwabyo rero nuko binuka cyangwa se ikaba bibi so Serije rero twe twizeza abanyarwanda yuko impamvu turimo guharanira ubwo bwisanzure nuko mu kwisanzura mbere na mbere biha abantu kuba creativity y'abantu mbese no kugira ngo na leta imenye ibibabaje abantu imenye ibishobora kuba birimo kunuka kugira ngo bivurwe bibonerwe umuti icyo ni icya mbere ariko icya kabiri niryo shingiro ryo kuimprovinga niryo shingiro ryo gutangira gusobanukirwa n'ikibazo hanyuma n'icyo kibazo mukakibonera ingamba zihamye zo kugikemura mu cyongereza ibyo bita critique organizations is growing organization is iteri imbere ni organization zifite inherent critique ibi inherently ibiri muri musokoro cyangwa biri mu bikorwa byose faulty cyangwa se ibitagenda bikavugwa neza ku mugaragaro bikagaragaruzwa hanyuma bikabonerwa umuti ndabirangiza nsoza Serije ndaguha urugero rw'abajapani nibo bantu abantu bigiraho twebwe nkanye ndakubwira mu rwego rwa twebwe dukora mu nganda ziba zi competinga ku isi bari faringa ku bajapani particularly kuri Toyota ibyo yakoze kugira ngo itere imbere ibe one of the ibe imwe mu muri brandi y'imodoka izwi inakora cyane ku isi nuko mu byo yakoresheje ntabwo ariyo yabinvetinze iyo yemeye itereka tujye kurebera ku bandi twige hanyuma nituza icyo bakoze mbere na mbere ni ukwemera cyangwa gushimangira yuko hagomba kubaho kuritiki hakabaho n'iyo ibyo bita transparency ni ukuvuga ngo ibitagenda bivugwe bijye ku mugaragaro buri muntu wese abimenye nimumara kubimenya ngo ibi ntago birimo kugenda mwe mwiteze imbere sasa rero ishingiro ryabyo rero kugira ngo bishoboke nuko yo umuntu wa Toyota aho ari hose buri gihe abafite ishingiro ryo kuvuga ngo icyo ndimo gukora nicyo cyiza ubu ngubu ariko hagomba kuba hari ikindi cyiza kirusha kuzageza ejo ibyo bita continuous improvement kuguma buri gihe utera imbere espèce rero mpamvu yasubiye inyuma Bwana Serge binyuranye n'iyo philosophe kubwiye y'abajapani cyangwa ya Toyota particularly binyuranye nabyo kuko bo baraza bakirata ibyo barwanyije bya Habyarimana ubwo bagakora nyuma yabyo bazibira n'ushaka kuvuga iyo utavuze ikintu kikuri ku mutima abanyarwanda bose ntibavuga ikintu kibari ku mutima byanze bikunze ibyo bintu ibyo bivamo imvururu down the road yeah. So hagomba kubaho kwemera ubwo bwisanzure abantu bakavuga ubwisanzure bugamijwe yuko mbere na mbere mumenya igidashimisha abantu mukamenya ibyiza hanyuma ibitagenda neza mukabibonera umuti
ariko burije mu kayinkerejinga critique kugira ngo habeho critical analysis ya buri kintu cyose murimo gukora mu Rwanda rero birasobanura impamvu turi inyuma bikana hanoneho n'impamvu tugomba guharana tugahindura biriya bintu kugira ngo turamire igihugu cyacu urakoze cyane Serge
urakoze cyane Ali Abdulkarim comrade Epimaki wateza amatwi ikiganiro nagiranye na Mutabazi n'abaromo baranyarikira bambwira bati izina ry'igitabo ni ikihe ntabwo tukizi ntabwo turamenya title yacyo ariko nkuko Madame Ingabire Victoire yabibajijwe ejo muri Libe niwe wa breaking the news kuri Voice of America biteye impungenge kumva wafatira abantu igitabo ngo cyaba cyarakoreshejwe ku mahugurwa yo kugira ngo bamenye ukuntu bahindura ubutegetsi mu nzira y'amahoro ubundi twese duharanira ko ubutegetsi buhinduka mu nzira y'amahoro ni nayo mpamvu habaho amatora burya amatora ahindura ubutegetsi mu nzira y'amahoro ni nayo mpamvu abaturage bahitamo umuyobozi bashaka uwari uriho bakamuvaraho ni mu nzira y'amahoro kuba ari inzira y'amahoro ni ibintu bishimishije ntabwo ari inzira y'imidugararo si inzira y'intambara si inzira yo kumena amaraso ahubwo bakwiye gupromotinga kiriya gitabo abanyarwanda zi bakakimenya nagira ngo numve uko wakiriye ibivugwa na Thierry Murangira
urakoze bwana Serge sinzi niba ndi muranyumva biriya bintu byanteye kwibaza cyane ni nkaho bakubajije ko uri mu gushaka kuvura igisebe kiri ku kaguru ku murundi ukavuga uti ngewe ndimo kwiga uburyo navura igisebe ntaciye ukuguru igisebe cy'umufunzo ndimo kureba uburyo nashyiraho umuti igisebe kikazakira akazaza inkovu umuntu akongera akagenda noneho bakaza bakakubaza bati kuki ushaka kuvura igisebe ese koko babona ari ubutegetsi bwiza abaturage bishimye bo barabiyoboye ko ari ubutegetsi bubi niba babonye abantu bashobora kuvana ubwo butegetsi mu buryo bw'amahoro mu buryo nabo batazabihutariramo ahubwo bari bakwiye kwankuraje abo bantu bari bakwiye ahubwo gushaka ibyo bitabo bakabikwiza mu bana b'u Rwanda bakabikwiza kuri buri muntu wese bakamushishikariza kugisoma ariko rero nka bya bindi bavugaga kera numvaga bavuga inkandagira bitabo ubanza ubu buyobozi ari inkandagira bitabo donko ntacyo umuntu agomba gusoma ntacyo umuntu agomba kwiga ahubwo ibyo bitabo no kubishaka bakabitwika ahubwo no kubikandagira ahubwo ndumva bidahagije bazana bitwika ibyo rero bikaba bigaragaza bwa bwisanzure budahari bukaba bigaragaza demokarasi idahari ariko twebwe tukaba tubigaragaza mu ntego yacu ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi bikaba bigaragara neza mu ngamba ya kane gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rikiri imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu na demokarasi n'ubwisanzure waba udasomye igitabo ubwisanzure bwawe bukaba buri hehe bwana Serge waba udashoboye kuvuga ikikuri ku mutima ubwisanzure bwawe bukaba buri hehe biri no mu burenganzira bwite bwa muntu ese igihugu kizatera imbere abo utari karimo yabivuzeho igihugu kizatera imbere gute ubwisanzure budahari abantu bashobora kwinova bate bashobora guhimba udushya bate bashobora creativity yabaye abantu badashoboye kwisanzura utabahari ubwo burenganzira ibitekerezo bishya bazabivana hehe ibyo bazajya bababwira mu madisikuru umuntu ari umuntu wavuze ati nushaka guhisha abirabura ubwenge nushaka kubahisha ikintu uzakibahishe mu bitabo nta handi wabona ubwenge uretse mu bitabo no gusoma ubu na za interineti zaraje ariko batabivanye aho ngaho ubwenge babuvana hehe ahubwo ntabwo bagenda bavuga bati bari abana b'u Rwanda batangiye no kwiga uburyo batazakoresha violence ariko bagahindura ibintu bikaba byiza ubu se bo bishimiye aho bari barumva ari aho ngaho ni ibintu biteye ubwoba bwana Serge iyi nayo iri mu mpamvu yindi yiyongera ku bituma tugomba kuvanaho buriya butegetsi abantu bumva ko gusoma igitabo ari icyaha abantu batabibonamo icyiza ahubwo ni nk'abo babwiye abana babatumuramenye ntimugasome igitabo kandi ababo barabisoma ariko kubera ko byasomwe n'uwo badashaka reka bamufunge reka bamucire imyaka 15 kubera ko yakoze sakirire ubu buyobozi bugomba kuvaho rero urumva ko turimo inzira turimo atari ubuyobe ahubwo ari ikintu ari dovuari ari inshingano zacu zo kurengera abanyarwanda kubera ko ubu ntagara butegetsi. Urakoze bwana Serge.
Urakoze cyane comrade Epimache biteye impungenge kuko ubu ngubu abamotsi bateze amatwi baraza gukora raporo y'ibyo tuba tuvuga bo batega amatwi ibyo tuganira ntago bibagiraho ingaruka kuko bari mu kazi ariko bagufashe wenda uvuga uti urumva radio biba ikibazo bagufatanye igitabo runaka byaba ikibazo ariko bo bafite uburenganzira bwo kubyumva no kubikurikirana bitewe n'uko ari abidishyi nyine ba sisiteme. Comrade Denis, sinzi niba munyumva mufite comment mwakongeraho kuri bagenzi bacu kuri kino gitekerezo kirebana no kwimakaza ubujiji mu Rwanda. Njye nabifashe nko kwimakaza ubujiji kuvuga ngo wahanira umuntu igitabo kandi bo abari ku butegetsi babisoma bakajya no ku maradiyo kudebatinga babwira abanyamakuru b'amaradiyo muzama ko ibyo bitabo batabyemera ntabwo wajya muri deba y'ibintu utasomye. Iyi ntabwo ubona ari uku controversion y'abantu bari mu butegetsi bahinyuze n'ibitabo byandikirwa hanze byaba byanditswe n'abantu wenda bagaragaza ubutegetsi w'ibwira sisiteme ariko bagifatana umuturage umunyamakuru. Umunyamakuru agomba kwidokumenta, umunyamakuru agomba gusoma, ntabwo yo guhabwa verisiyo y'ubutegetsi gusa ngoma no gusoma ibyanditswe n'abanyamahanga. Ibi iki gitabo ndakeka atari cy'umunyarwanda, ntabwo ari cy'umunyarwanda, ni cy'umunyamahanga, ni cy'umuzungu wo muri Western, ni uwo muri Aziya, ni cy'umuntu wasomye wize wagiye ku ntebe y'ishuri, ntabwo ari cy'umunyarwanda. Ni gute cyaba icyaha ngo ko gusa ngo cyigisha inzira zakoreshwa kugira ngo bigobotere ubutegetsi bw'igitugu biciye mu nzira y'amahoro.
Serije, urakoze cyane. Bagenzi banjye babivuzeho neza, ni ukugira ngo nanjye nunge mu byo bavuze kuko ibyo bavuze byose birumvikana kandi tubyemeranyaho. Ikigaragara ni ubwoba baba bafite, ahubwo se muri zirya universite zabo niba nk'abantu biga political science, abantu biga leadership na management, abo bose niba batiga ibyo ngibyo ubundi rwaba ari kwiga iki? Niba badashobora kuvuga ati dore hari uburyo bwinshi butandukanye bwo gusimburanya ku butegetsi, ariko dore uburyo bwiza ni uburyo bunyuze mu nzira y'amahoro. Muri ubwo buryo rero dore uko byagerwaho, dore uko abantu bakwiyorganiza, dore uko multi-party democracy ishobora kuba ikora. Ibyo byose abantu baba bagomba kubisoma kugira ngo barusheho kwihugura, barusheho kumenya. Umugani wawe rero niba bashaka kugumisha abandi mu bujiji, noneho agatsiko k'abantu bake akaba ari bo bonyine bo bazajya basoma, ni ibintu bibabaje cyane. Ariko rero ni ikintu kikwereka ingoma isaje imaze gusaza cyane ku buryo itangira kwikanga ikintu icyo ari cyo cyose, igatangira kurasa ikintu cyose. Kuko urabona Serije, ubundi ni na kiriya kirego bakunda kurega abantu ngo bari kugumbura, ni bari kugumbura abaturage ngo ku butegetsi. Uravuga uti niba uri umutegetsi, niba uri umuyobozi, reka nkoreshe ijambo umuyobozi, niyo kuvuga umutegetsi, niba umuyobozi mwiza, ubundi waba ufite ubwoba bw'iki bwo kubuza umuntu ngo asome igitabo? Waba ufite ubwoba bw'iki bwo kumva yuko hari umuntu uzaza kumukwangisha kandi uri kumukorera ibyiza? Ibyo ntabwo bishoboka. Urumva ko aba ari contradiction. Ubuse umuntu yaba yakugaburiye, umuntu yaba yagufashe neza, umubyeyi wawe agukorera byose ibyo ukeneye, noneho ngo umubyeyi agakomeza akagira ubwoba ngo hari abantu bazaza kwangisha ngo umwana wanjye bamunyagisha, kandi umukorera byose umukunda ari umwana wawe. Igihugure ubutegetsi rero nka buriya bufata abanyarwanda nk'abana b'u Rwanda, nk'abana bagomba kureberera, bakabafata neza, bagakora ibyo bakagombye kuba babakorera mandate baba barahawe, uretse ko ntayo bahawe n'abanyarwanda nyine ari amatora ya FPR twese tuzi. Icyo gihe ntabwo bagombye kujya bwo kuvuga ngo umuntu ngo yasomye igitabo, ngo umuntu ngo baraza kumukwangisha. Baramukwangisha se gute kandi umukorera ibyiza? Ikigaragara rero ni uko aba ari ubutegetsi buri kugenda busaza bubi, buba buzi yuko abanyarwanda butinye ko abanyarwanda bakomeza kuvumbura akarengane bubatera, ubusumbane bwabashyizeho kwikubira ibyiza ku bantu bakeya, ibyo byose kutabaho ubutabera, kutabaho ubwisanzure, bagatinya ko ibyo byose abanyarwanda noneho bazatangira kugira agahenge, bakaba bagerageza kwishyira hamwe, kwiyoruganiza, bagakuraho buriya butegetsi. Nicyo navuga kuko ibindi bagenzi banjye babivuze. Urakoze cyane Serije.
Urakoze cyane Comrade Serugendo. Mu kiganiro cyabo cy'umucamanza n'amategeko tutangiye kugenda twiga byinshi, bashimye komantere twakiriye mu kiganiro twari dukoze nijoro harabambwiye bati natwe kuko twungutse tutane tuzi aho twibazaga tuti Kagame muri 2024 azajya muri komisiyo y'amatora agiye gutanga kandidatire ye avuga ko atigezaho umuyobozi mu gitegeko rivuga ko nta muntu ugomba kurenza manda ebyiri azajya navuga ati nje ndi kaga nabonye ndurungira rimubabaza ngo kumwita kaga umuntu ibintu twakorewe n'uriya mugabo ahubwo izina rimukwiye ntaryo nzi muzamfashe azajya navuga ati nje gutanga kandidatire yo kuyobora abandi azavuga ko tabaye perezida w'abanyarwanda imyaka manda eshatu reka mbashimire rero kuri komantere mwagiye mutwandikira nyine niyo mpamvu ubutegetsi nk'ubu bw'igitugu bugomba gusezererwa biciye mu nzira y'amahoro nk'uko nyine abavandimwe cyangwa iki kirego gishinjwa Theo na bagenzi be kibivuga mureka tujye ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri iribanda ku bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda na Congo murabyibuka mu minsi ishize ingabo z'u Rwanda zaramutse zijya muri Kibumba bavuga yuko ngo bagiye bakurikiye abafroderi cyangwa bakurikiye abacuruza ibintu bya magendo ni inkuru n'uyu munsi rurageretse muri politiki ya Congo aho abategetsi batandukanye abadepite abaprofeseri sosiyete sivile bose barimo gutanga ibitekerezo uko babona Congo ikwiye kwitwara barashimangira yuko barambiwe agasuzuguro ka Leta y'u Rwanda ari nayo mpamvu bamwe bavuga yuko bakwiye gukora ramforo mu gisirikare cya Congo FARDC igahabwa imbaraga zishoboka mwiboneye ko Leta y'u Rwanda yahakanye ivuye inyuma ko itigeze itera Congo ahubwo ngo ari ibintu byayigwiririye ngo itari ibizi kandi ku ikubitira amatederi karega muzi ukuntu yishongwe ku bakongomani Leta ya Congo nanone rero administration ya Felix Tshisekedi nayo itinensida yabaye rwose mwibigira big deal ariko se abanyapolitike lokale abadepite abaprofeseri sosiyete sivile nibo baba batumva ikibazo kandi bakomoka muri Nord Kivu bakomoka hariya barashimangira rero violence ikomeye ikorwa na Leta y'u Rwanda bavuga ko ari agasuzugo bigomba guhagarara burundu kandi hakaba hakwiye kugira ikikorwa kugira ngo FARDC ifashwe mu kubaka igisirikare gikomeye ni ya message ya Martin Fayulu ya Adolphe Mozito basimangira yuko kugira ngo Congo ibe igihugu for igomba kubaka igisirikare gikomeye ikabasha kurinda imbibi z'igihugu cyabo twibajije impamvu batabarashe ubundi bavuga ko abafroderi babarasa abacuza magendo babarasa ariko muri iki gihe hago babarashe barabakurikiye bagera muri Congo barakomeza muri za Kibumba kubera iki batabarashe kuko bamenyera muco kurasa kuko mutabazi twabivuganaga bakava kuri uru bagiyeyo bajya kubashakayo.
Ce journal parle du Nord Kivu, le secteur opérationnel Sokola 2 confirme l'incursion des militaires rwandais sur le sol congolais ce lundi dans la matinée. C'est entre les villages Kitotoma et Kabuhanga, en groupement Buhumba, territoire de Nyiragongo. Dans une déclaration à la presse, le porte-parole des opérations Sokola 2 indique que l'armée congolaise promet de saisir le mécanisme conjoint de vérification élargie pour élucider les mobiles de cette incursion. Le colonel Njike Kaiko Guillaume confirme également que les FARDC ont saisi une arme des militaires rwandais et enregistré des pillages perpétrés par ces derniers pendant leur retrait. Un extrait de sa déclaration choisi par Sifa Maguru.
Voilà, le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments des RDF sur les sols congolais. Ces éléments ont eu à occuper 6 villages et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après l'arrivée du renfort des forces armées de la République démocratique du Congo que ces éléments ont rebroussé chemin. Voilà pourquoi il y a eu cette agitation à Kibumba dans la matinée d'aujourd'hui. Il est encore trop tôt de vous parler d'un quelconque bilan, mais ce que vous devez savoir, c'est que les éléments qui ont fait l'incursion à Kibumba sont bel et bien connus et identifiés. Il s'agit bel et bien de RDF.
La société civile de Nyiragongo dénonce cette nouvelle incursion qui n'en est pas à ses premières tentatives selon elle. Cette structure citoyenne accuse aussi la porosité des frontières du côté congolais, ce qui favoriserait de tels incidents. Mambo Kahoya, président de la société civile de Nyiragongo, explique la situation dans ce témoignage.
La situation reste tendue dans le territoire de Congo suite à l'incursion de l'armée rwandaise, précisément à Kitotoma, où il y a eu un signe des militaires rwandais qui a été observé par la population. Au niveau de Kasivi, même chose. Au niveau de Kabuhanga, il y avait presque quatre lignes. Et ces militaires rwandais étaient armés. Ils ont entré à part des tirs en armes légères, mais aussi par des tirs en armes automatiques. Ce qui a conduit au déplacement rapide de la population. Et cette population a pris le chemin menant vers Rutshuru, d'autres ont pris la direction de Goma. Ça fait que ça fait plus de mois maintenant que la société civile est tentée de dénoncer presque la porosité de son cher au niveau de Kibumba, donc à partir de la borne de 10 jusqu'à la borne de 21. Vous pouvez observer vous-même à une distance de 2 km, vous allez trouver des militaires et pas des éléments.
Du côté de Kigali, la toute première réaction officielle autour de cette affaire vient de l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Dans un tweet, Vincent Karega écrit, je le cite, « Rien à éclairer car il n'y a pas d'ombre. Les mensonges d'incursion, d'occupation et pillage en un clin d'œil seront vite estompés, faute de preuves. Le fait est très mineur autour de la poursuite des fraudeurs. Le reste, c'est du buzz, d'une tension montée de toutes pièces. » Fin de citation.
Myiza dusanzwe dufitanye ariko birakwiye ko bitazasubira. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda rivuga ko abasirikare barenze umupaka ariko ko batari babigambiriye. Byongeraho ko bari bakurikiye abacuruza magendo. Rinavuga ko ingabo z'ibihugu byombi zibanye neza. Mu kiganiro na Radio Okapi yo muri Congo ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, Depite Mubi Dadi Sale umuprofeseri muri kaminuza zinyuranye n'amashuri muri Congo na Afrika n'impuguke Prosper Amuri bagaragaje ko ibitero nk'ibi ku butaka bwa Congo ari agakabyo n'agasuzuguro bikomeye. Uyu ni Mubi. U Rwanda rwagabye ibindi bitero byinshi ku butaka bwa Congo. Turacyafite ikibazo cy'uko igihugu cya Congo kivogerwa. Iki ni cyaha cy'ubushotoranyi kandi iki gitero ntawe ugomba kugipfobya. Gusa ni ukuri ku ruhande rw'u Rwanda biyemeje gupfobya iki kibazo. Igisirikare cy'u Rwanda na ambasaderi warwo i Kinshasa Vincent Karega barapfobya ibyabaye ngo bari bakurikiye abacuruza magendo. Ni kubw'impanuka na akabazo gato, ayo niyo magambo bari gukoresha. Uyu ni Amuri utangira akemanga iby'ubucuti bw'u Rwanda na Congo. Hari uruhuri rw'ibibazo nibaza kuko iyo tuvuga u Rwanda buri gihe tuba tuvuga ngo ni inshuti. Nibaza ese koko ni ubucuti cyangwa ni ikibazo cy'intege nke cyangwa ikibazo cy'ubwemera gato nk'uko Depite Munubo yabivugaga. Kugabwaho ibitero inshuro nyinshi bisobanuye agasuzuguro gakabije izo nshuro zose. Nkeka ko hari ikibazo mu mibanire y'u Rwanda na Congo, gusa simbasha kumenya icyo ari cyo. Nibyo turafite intege nke mu mipaka yacu ku buryo rwose byakoroha kubigira urwitwazo ko bari bakurikiye bacuruza magendu, bityo izi nzego zikwiye gushyirwamo ingufu bya nyabyo. Ikindi hakwiye ingamba zifatika zo guha igisirikare ubushobozi. Sale ashyigikiye byimazeyo ibyo muravuga.
Entre nations il n'y a pas d'amitié.
Hagati y'ibihugu nta bucuti bubaho. Niba ari uko baryigisha nari cyane, habamo kusinyuka. Ahubwo tuvuga imibanire ishingiye ku ngufu, ubwubahane. Tuvuga kenshi cyane ko tugomba kugira imbaraga, ingufu zituma nta wapfa gutinyuka igihugu. Muri 2018 hari abasirikare barashwe n'u Rwanda, birangira bityo. Nta n'ubwo u Rwanda rwigeze rusaba imbabazi, wenda ngo rubikore bya nyirabujijwa. Ubwo hari umushinga w'itegeko usaba ko abana b'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye bahita bajya mu gisirikare. Kuki ridatorwa? Hapfuye bene aya mategeko adasanzwe agamije gutuma tugira igisirikare gihambaye, ku buryo hageze uwiyenza gihita kimukubita burundu ntabyo gukomeza kwijuta nk'abana. Depite Mupi nawe yemera ko hari ibigomba gukorwa. Hari ibyifuzo byashyikirijwe guverinoma kandi biremezwa gutera imbaraga abasirikare bahabwa ibiribwa, umushahara n'ibikoresho. Inteko Ishinga Amategeko ikora akazi kayo, ahasigaye nta guverinoma igomba kubishyira mu bikorwa vuba. Aha tugiye kwiga ku ngengo y'imari. Njyewe ubwanjye ngiye gukurikiranira hafi iby'ingengo y'imari igomba kugenerwa inzego z'irinda imipaka. Kuri uyu wa kane twamenye ko Minisitiri w'Ingabo wa Congo Gilbert Kabanda yahamagajwe mu Nteko Ishinga Amategeko. Yagombaga gusobanura ko igisirikare cy'u Rwanda cyavogeye ubutaka bwa Congo n'ingamba zihari kugira ngo ibitero nk'ibi bitazongera gusubira.
Baditahuka ngaye ngo kore murabyumva hagati nyine ya Congo n'u Rwanda. Twakwibutsa nyine ko ku munsi wa mbere umuvugizi w'ingabo za Congo kuri kivu y'amajyaruguru Guillaume Ndjike nyine yashimangiye i president singa bazu Rwanda ku butaka bwabo. Ikindi mwibuka nuko byatangajwe ko hariya muri Kibumba baragiye bagera mu midugudu igera kuri itandatu numva yuko binjiye mu gihugu rwose rwagati muri Kibumba bagenda nta nkomyi nkuko abaturage babishimangira. Hari piyaje iby'ubusahuzi ngo byabaye ntazi niba bari bamara kuvuga ingano yabyo, ibyo byose byaragaragaye. Hari Vincent Karega nawe wanyomoje yishongora avuga ko ibyatangaje n'abakuru byo muri Congo nta gaciro bafite, ko RDF yakurikiraga abantu bakora ibikorwa byambukiranya imipaka bya magendu. Aba bayobozi bo murabumvise, hari Maître Juvenal Munumbo umudepite hariya muri Walikare mu majyaruguru ya Kivu ushimangiye nyine ko ibi bintu bitemewe kandi ikibazo cy'umutekano kigomba kwitabwaho. Hari Prosperi yamuri impuguke mu ishyirahamwe ry'abaturage rifite icyari Goma nawe wabishimangiye, ndetse na Profeseri Dadisale w'umuganga w'inzobere mu by'iterambere nawe ubona ko bakondana ibikorwa byakozwe na Rwanda. Ari Abdurukarimu mubanye n'amahanga, ikindi kintu dukomeyeho cyane mu ihuriro nyarwanda tuvuga uburyo tugomba kubana n'ibihugu duturanye, tukabana duhahirana, tukabana dufatanya, ariko tudakora ibikorwa by'ubushotoranyi nk'ibi. U Rwanda ruturanye n'ibihugu bine, muri ibyo bihugu bine ntabwo dushobora kumara amezi arenga 3-4 tutumvise udutendo twabaye. Kuko turabimenyere nk'abanyarwanda b'impunzi za operasiyo zikorwa na leta y'umwijima ijya mu guhiga abatavuga n'ubutegetsi, ijya guhotera impunzi hirya no hino. Iyi muri vuze iki kubanye n'amahanga? Twe twifuriza abanyarwanda, twifuriza abaturanyi, cyane cyane ko tubikomeye tuvuga tuti uyu muco wo gushotorana ugomba guhagarara mu gihe twaba tugeze ku butegetsi. Ari Abdurukarimu,
urakoze cyane Serge. Ni ikintu kibabaje cyane mbere na mbere, kuko mu by'ukuri kugira igihugu kishotorana n'abaturanyi umunsi buri munsi, wibuke ubwo turimo kuvuga Congo gusa, ariko nibyo barimo gukora mu Burundi, nibyo barimo gukora muri Uganda, Tanzania barabikoze, abanyarwanda barirukanwa, n'ubyibuka barirukanwa bahabwa amasaha make kuba bavuye muri Tanzania. Iki kintu rero ni ikintu umuntu adakwiriye kwihanganira, cyane cyane ko tuzi ku Rwanda mbere na mbere ruri hagati y'ibindi bihugu, ruri hagati y'ibihugu bine ariyo nyine Congo, ariyo Burundi, ariyo Tanzania, ariyo Uganda, kandi u Rwanda ntabwo rugera no ku mazi. Kugira ngo rugere ku mazi rugomba kunyura kuri Tanzania rukagera ku mazi, ubwo ndavuga mu byerekeye ubucuruzi. Hanyuma ikindi rugomba kongera rukanyura no ku mazi iba rushatse kunyura wenda Mombasa mu burasirazuba, urumva ko bwo bigomba kunyura muri Congo, ariko hagomba kubaho no guhahirana. Twebwe rero Serge, niyo mpamvu uko u Rwanda ruteye, ariko n'uko isi n'imikoranire y'isuku ikenewe, ntabwo imikoranire myiza igomba kuba hagati y'abanyarwanda gusa, igomba kuba hagati y'abanyarwanda none mwamara kwishyira hamwe nk'igihugu, n'imikoranire hagati y'icyo gihugu cyanyu cyangwa n'abanyarwanda n'abandi bantu mbere na mbere abaturanyi banyu, ariko n'abandi bajya kure, noneho tuzanamo international community, iyo bita international community. Niyo mpamvu rero mu ntego zacu ikigamijwe mbere na mbere ari kugira ngo turamire abanyarwanda tuvanye buriya butegetsi, mu ntego zacu intego ya gatanu, mu ntego esheshatu ihuriro nyarwanda ryizeza abanyarwanda cyangwa riha abanyarwanda kugira ngo ribereke ko ibiri mu gihugu uko igihugu kimeze kigomba guhindurwa, ni intego ya gatanu ijyana n'ububanyi n'amahanga buboneye, niwo mutwe wayo. Mu ngamba zirimo rero tuvuga yuko ububanyi n'amahanga bugomba gushingira ku bwubahane mu nyungu za buri wese, kandi wubahiriza amategeko mpuzamahanga. urumva yuko kino gikorwa cyo kuvogera ubusugire bwa Kongo ukinjiramo ukagenda nubwo umuntu yabakurikiye magendo nubwo umuntu yabarimo gukora magendo n'umuntu yakoze mu icyaha mu Rwanda amategeko mpuzamahanga avuga yuko ugomba kwitabaza iyo umuntu ahungiye ageze muri Kongo inzego za Kongo yabiza polisi cyangwa se iba ari ibintu byerekeye intambara ukamenya intego za gisirikare kugira ngo bibe nkaho wewe warengere wavogereye serije bino turimo kuvuga nyomozi byo karega arimo kuvuga arimo kwirengagiza bagashuka abantu cyangwa n'umuvugizi wa gisirikare igisirikare cy'u Rwanda bavuga yuko kiri professional kandi gifite ibikenewe byose ibyangombwa byose bikenewe biri modern muri ibyangombwa bikenewe rero biri modern harimo ikereka coordinate buri coordinate kugera kuri coordinate ntoya coordinate ni ibintu byerekana ikoresha GPS byerekana aho murimo kujya hose igisirikare cy'ubu ngubu cyose bagomba kureba aho bari bakurikiranwa bareba n'ibiki bakoresha ibyo bikoresho bigezweho ku isi birata yuko igisirikare cyabo gifite buri kintu cyose gifite ibiki so ntabwo wakwirata ngo ufite ibyo bintu kandi koko tuzi ko babifite hanyuma ngo ujye kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu urimo gukora iki urimo kuvayora bya tegeko mpuzamahanga rivuga yuko buri gihugu kigomba kubahiriza ubusugire bw'ikindi gihugu so bariya bakongomani ibyo barimo kuvuga rero ba profesa n'ibiki nibyo uriya abadepite ibyo barimo kuvuga nibyo ntabwo wakwemere ko nubwo umuntu yaba ari inshuti yawe ntashobora gupfa kuza ngo avogere inzu yawe ayijagajage utabizi nubwo yaba ari inshuti agomba kunokinga ku muryango mu kunokinga ku muryango rero mu mikoranire y'igihugu umenyesha inzego zo muri icyo kindi gihugu ari uburyo buhari bwo kuzimenyesha buba buzwi kandi busobanutse ntagopfa kugira ngo upfe kugenda kugira ngo ubanze uvuge abahano ndaje cyangwa abahano mfite ikibazo ntagopfa kwiruka ngo ugende upfe kuvogera mu nzu y'umuntu ni kimwe na biriya rero abantu bakora ibyo bintu uretse no kuba abanyamusozi ubundi n'abantu bakwiriye kwamaganwa ariko yari umuturanyi wawe utangira kumukemanga ukavuga uti ni umuturanyi mfite umuturanyi udakwiriye kuba umuturanyi serije so ibirimo gukorwa n'u Rwanda kurikira ibyo tuvuyeho ikiganiro tuvuyeho umuvugizi w'ihuriro yatanze byo kuba abanyarwanda ubwabo barimo kubabuza ubwo bwisanzure ariko barimo no kubabuza kutubahiriza itegeko nshinga ubwisanzure bubaha nubwo harimo za contradiction zabo bashyiramo kugira ngo bashobore gukora amanyanga yabo ariko itegeko nshinga ry'abanyarwanda ubwisanzure itegeko nshinga risaba yuko buri munyarwanda agomba kwiteza imbere ntabwo kwiteza imbere udasomye ibyo barimo kwivogera mu gihugu ariko noneho n'ibindi byo kubana n'ibindi bihugu nibyo barimo kubivogera sinavuga ngo ni agasuzuguro njye navuga yuko ari ububandi ari ntabwo umuntu afite ukuntu abyita neza kuko iyo mvuga ngo ni agasuzuguro iyo bari kuba babikora wenda nka Kongo yonyine wavuga uti barasuzugura Kongo ko idafite igisirikare wenda cyiza kubera ibibazo bagiye bagira ariko babikora na Uganda babikoze Tanzania nabivuze Uburundi barabikoze so ibi bintu serije abanyarwanda barebe ko dufite impamvu nyayo yo kugira ngo dushobore kuvanaho buriya butegetsi dushyire ingamba nyazo ziri muri iyi ntego muri ziriya ntego sheshatu ariko noneho ifatana kuri kino kibazo ariyo ububanyi bushingiye ku bwubahane n'imikorere myiza n'abo duturanye n'andi mahanga serije ku bigger picture urebe u Rwanda cyangwa perezida w'u Rwanda uko yitwara yarimo kuvuga iyo ibindi bihugu bimubajije biti nyamuneka
tanga abanyarwanda ubwisanzure atangira kubabwira ati muravogera ubusugire bwacu bamubwiye ijambo gusa uzibyabwiye abanyamerika uzibyabwiye abadepute ba hano barimo kumusaba ngo narekure General Rusagara na Tom Byabagamba aravuga ati murimo kwivanga mu bintu byacu twebwe ntago mugomba kubyivangamo mureke ntago bibigire none we werohereza abasirikare physical kwivanga mu kindi gihugu nkaho bagasebye imbabazi bavuge ngo mutubabarire ahubwo baje kubeshya ngo bakurikira gwa magendo umuntu wa magendo ubundi none wenge ku point yindi wa magendo akurikirwa n'igisirikare ni ibinyoma kuko muri Uganda barabihanangirije
ari comrade ukiraho ikibazo tunibaza bafite umuco kurasa abo ba magendo kubera iki kino gihe batarabarashe ubwo bakambuka bajya muri Congo
ntabwo barashe Serge uko bimeze njyewe amakuru mfite uko byagenze nuko ahubwo bo bashatse gukurikira umuntu kugera muri Congo ntabwo ari magendo bakurikiraga ni umuntu bakurikiraga baramubatesha bo bagiyeyo bashaka ngo batware cya gituza cyabo n'iterabwoba ryabo ngo bakurikire umuntu mpaka za kibumbi iyo ngiye uwo muntu baramubatesha n'abaturage babonye yuko birukankaga
uwo muntu ntabwo ashobora kuba ari umuntu w'amagenda ashobora kuba ari umuntu ukomeye
ntabwo ari magendo kandi ikindi wibuke nibyo nongere nsubiremo kubyo navuze abaye ari n'uw'amagendo mbere na mbere ntabwo igisirikare gishinzwe magendo ariko tuvuge ngo kirabishinzwe iyo amaze kurenga akajya mu kindi gihugu ubwo ngubwo ubibwira ikindi gihugu ntabwo ufata mu ntoki zawe ntabwo uvogera ikindi gihugu ariko nk'uko bavogera ubwisanzure bw'abanyarwanda bakavogera imitungo y'abanyarwanda bakavogera ubuzima bw'abanyarwanda ndetse bakavogera buri kintu cyose ubungubu wabaye nk'umuco nka kamere barimo no kuvogera noneho n'ibindi bihugu ingaruka rero bifite ni kuri twebwe abanyarwanda nuko umunyarwanda aho ujya hose uhinduka ruvumwa aho ujya hose bababwira babaseka bati muri irata serije niyo mpamvu ubona twebwe twari muri RPF twayivuyemo nicyo cyakinavuze ikintu kirwaye ikintu gifite ikibazo urakirata kugira ngo ushobore kukibonera umuti iki turakibona nk'akantu gato cyane ariko ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kirimo kwandagaza igihugu cyacu ni muri buriya buryo batakurikije amategeko ariyo yose bagiye kuvogera ubusugire bwa Mozambique bifashishije umuperezida ba blackmailing wa Mozambique nibyo buriya barimo gukora muri Central Africa kuri ari ukuvogera kuko bagiye kuri ntuza ya Roni ariko barangije bongerayo abandi batari muri Roni bakoreye ibintu bya maguye aba banyarwanda bakwiriye gukanguka bakareba ngo igihugu cyacu iyo turimo kugana tuzabiba icibwa so mu magambo make twebwe tubifitiye umuti kandi noneho ibingibi barimo gukora biragaragaza impamvu iyo ntego tuyihagazeho tuyitsimbateho ariko bikanagaragaza yuko ibi bikorwa ya ntego ya mbere kuko intego zose zigomba gukorana ari intego ngenzi cyane ubungubu igihugu abadepute b'abanyarwanda iyo bari kuba ari demokarasi nyayo ya harimo checks and balance pararoma y'u Rwanda yakaba ihamagara umukuru w'ingabo ibubaza ibi byabaye ni ibiki uziko bishobora kuzana intambara
nkuko byabaye muri Congo nyine bahamagaje
na bano bakaba babahamagara bakababaza bati kuki mwavogere ikindi gihugu muzi uburemere bwabyo muzi ko bino bintu byazana intambara kandi bano bantu bakwiriye kuba ari abaturanyi ari inshuti so ni ibintu udashobora gukinisha ariko ntibagume babikinisha bigaragaze kandi urabona yuko barimo kubitwara ahantu hose ni ikibazo u Rwanda rumaze kuba ikibazo ariko kuri twebwe muri diplomasi ni byiza ko turimo kwereka tuti turababwira buri gihe
aho niba nagira ngo mbaze ni nka opposition yabibyaza inyungu ite kuko uba ugomba guprofita muri chaos nk'iyi kugira ngo ugaragaze ko buri abutegetsi budashaka kubana neza abaturanyi bagenzi bacu
oya kuvuga guprofita ntago ari byo ahubwo bino ibi bikorwa byabo no opposition ikibikoresha ibikoresha kugaragaza yuko noneho icyo gitugu cyarenze mu gihugu none bagitwaye no hanze ntago ari guprofita rero ni kubereka ingaruka
no kugaragaza ingaruka
ingaruka zikomeye ziva mu kutagira icyo dukora cyangwa kutagira igikorwa ngo iriya leta ivanweho hazo leta iri civilized igihugu isi yose ubu ngubu irimo kurwana kubahiriza amategeko yaba ayo mu gihugu ariko n'amategeko mpuzamahanga mu gihe leta irimo kurengera amategeko mpuzamahanga igomba kubuzwa Sergio nicyo cyatumye biri urwanda rurimo gukora ibyo byatumye Saddam Hussein bamukuraho Saddam Hussein yari daring w'iki wa West ariko umunsi yinjiriye Kuwait ngo koka Kuwait agasuzuguye n'umunsi bamukuyeho Desert Storm naho yatangiriye n'ubwo yari itangiriro ryacyo so ibi ni ibintu nuko nyine Congo leta yabo nayo isa nkaho wa mugani bariya babaje batubanza ari ubwoba ni ukwitinya ni ibiki ariko ubundi ntabwo bikwiriye biriya bigomba kugira ingaruka ikomeye cyane twebwe rero natwe mu opposition akazi kacu nako kubyamagana niba paroma y'u Rwanda idashobora kubyamagana tukereka ariko paroma y'u Rwanda abakwiriye kubikora bari incompetent cyangwa badahari bya bintu tuvuga ngo ni indabyo tukagaragaza yuko ari indabyo hanyuma tukagesifayinga yuko ari banana republic iyo hagize ikosa riba byakurwa n'igisirikare byakurwa na perezida byakurwa n'ibiki nta ngaruka zihari iyo rero abatari leta abatari igihugu icyo kiba cyabaye agatsiko k'amabandi wa mugani ukoresheje intuze ya ivodavoda so ntabwo ari ukuvuga ngo turabiprofita ahubwo bishimangira impamvu turimo dushaka ngo kaveho urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim ndagira ngo tukiri ku birebana diplomasi tunyarukire nanone mu muryango wa East African Community hari akavuyo karimo gutezwa na Martin Ngoga ayobora yala arashyirwa mu majwi mu kimenyane cyo gutanga akazi cyangwa cyo gukumira zimwe muri za application z'abantu cyangwa application z'akazi muri uyu muryango cyane cyane z'igihugu cya Uganda n'igihugu cy'u Burundi kuko bigaragara mu nkuru yanditswe uyu munsi aho bavuga nyine ko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Uganda kirimo kora complain iyi nkuru ntabwo ndibagiyemo muri detail cyane ariko ndagira ngo nayo tubijyanire mu biranana n'ubanye n'amahanga aho ubona u Rwanda buri gihe ruba rushyirwa mu majwi muri uyu muryango kugendera ku gitugu kutubahiriza amabwiriza y'umuryango gukora ibintu byatuma umuryango ucikamo kabiri gutuma ibihugu bimwe byigumura cyangwa bigasuzugura amategeko y'umuryango iki nacyo ni ikintu kirebana n'ubanye n'amahanga Komunidari ya Abdul Karim
Serije urakoze cyane kuvuze kuri iyo nkuru ni inkuru imwaje cyane ariko ntabwo ari igitangaza Serije uzi yuko buri munsi abanyarwanda bataka kubera ivangura kubera ibyo wakwise nka nepotism iyo utari umuntu umwana wa runaka iyo utari umwana uri umuntu ngo uri muri FPR ntabwo bashobora kubona akazi mu Rwanda ibyo rero batangiye kubitwara mu mahanga ubanza uretse na Ngoga wenyine ubanza wibuka yuko aribyo barimo kurega Louise aricyo kibazo cyaje na Louise muri OIF ni OIF niko bayita
OIF
iriya ntuzi ya francophone Serije ngenzi yuko n'uriya mudamu bohereje muri kuba vice wa ntuza muri African Union naho uzabyumva ni ikibazo dufite gikomeye cyane cy'ubuyobozi ntabwo kiba gikoresha abo bantu ngabana b'abanyamahanga kibakoresha kugira ngo kineke gicengere muri ibyo bintu kibiparalize bikore nk'uko bakwiriye kubikora nk'uko babikora mu Rwanda rero barimo kugenda babigaragaza
nayo rero ni kintu kindi nk'iki tuvuye kuvuga dukwiriye kugaragaza twereka tuti u Rwanda ntabwo rwubahiriza amasezerano ayariyo yose kuko nkuko wabonye uriya bariya ba Uganda babisobanura bavuga yuko hagomba kubaho point system best system pointi no kugira ngo buri gihugu kigire pointi 14 izira rero zarabirengeje yaba Tanzania yaba Kenya yarabirengeje Uganda itabifite n'u Burundi ntabwo barimo kwiyo chance uriya rero aza gutoranya umuntu uzaba crack uzaje umwandikira no kugira ngo yandike maguye crack wa parliament ubundi niwe wandika notes niwe bavuga ibyavuzwe ariko bira no kugira ngo ibyakabaye byandikwa byavuzwe ibyangombwa cyangwa ibyo badashaka babitakaze bagira ibyabo so bya bindi bakora mu Rwanda barimo kubitwara no muri institutions mpuzamahanga u Rwanda rwisangamo ni kibazo rero gikomeye cyane Serge ni kibazo kandi iki kibazo twebwe kuri twebwe turi muri opposition noneho baba ntwabwiraga bari mu karere bari mu Safran committee twabwiraga tuki bifite ikibazo kivangura mu gutanga akazi mu gihugu cyacu none baraza kumenya ngo ibyo tubabwira nibyo niba babyirengagiza babone ko ikibazo kiri mu Rwanda iyo badakikemuye ni ikibazo kigenda kiranda kijya handi ukazaba umuco mubi ingabire twavuze byo gushimuta policies abagini ibihugu impamvu byahagurutse n'impamvu n'abari abantu badepite ubanza bumva bo muri Amerika babivuga n'abahano bose ko bavuga baravuga bati ntabwo dushobora kwemera uyu muco kuko next time bazashimuta undi muntu n'abandi bazabireberaho nibo bashimuta undi nibi rero ngoga yakoze ntabwo bigomba gushimangirwa birebera mu maso ya East African Community gusa tugomba kubigaragaza ariko aribyo ari uwo muco ariyo kamere ya leta ya Kagame n'abamukorera ubundi ngoga yagiye yate ntabwo yibuka yuko ari n'igihe yigeze kubura bataza aho yagiye ewa ibi rero ni ibintu tugomba kugaragaza ariko noneho tukanawoninga n'abantu yuko abarimo kubikora ntabwo ari abanyarwanda ntabwo ari umunyarwanda ugomba gutekana responsibility yabyo kubwo ni leta mbi bakadufasha kugira ngo iveho noneho bagire leta ikorana n'abandi neza dukorana n'izi organization turimo dukurikije amategeko n'amahame aba yarazishyizeho ariko leta iri mu Rwanda right now leta y'agatsiko ibyo bintu byerekeye amahame byerekeye amategeko byerekeye ibiki ntabwo ibikurikiza kandi nta n'isoni bifite
wa mugani none se niba idakurikiza n'itegeko nshinga ry'u Rwanda rumva ibi byo muri
kurangiza ntaranavaho ubanza ubizi neza yuko ni Magufuli ariko nuko babijimije kugira ngo bitazane ikibazo kindi akigira bavuze yuko uriya ntuzigiye yari secretary wa East African Community uriya doctor wagiye uriya baruza gakirira hakeye uriya wabaye paralyze
bavuga sezibera
bavuze yuko ya overspending amafaranga adafite uko asobanura ubanza ubyibuka Magufuli abivuga ariko basanga bishobora kuzana ikibazo kandi arimo kurangiza manda arimo kugenda barabyihorera nyine bapfirwa bate so na corruption yabo bayitwara muri izo institutions ariko nuno batwayemo na nepotism ariko ni nepotism ishingiye yuko bashango bashyiramo abantu babo bazakoresha nk'ibikoresho babakorera za propaganda banabahishira amabiba barimo gukora so Serge rero twebwe dufite role yo kugaragaza ibyo bintu ariko tukabagaragariza yuko ari byo twamye tubabwira tumaze igihe cyose tubabwira yuko leta iri mu Rwanda atari leta ikwiriye kuba representinga igihugu cyitwa u Rwanda n'abanyarwanda ahubwo ari leta yakabaye ivaho hakajyaho leta nzima ikora mu mucyo ikurikiza amategeko yubahiriza amahame yubahiriza n'imikoranire myiza na bagenzi bayo so urakoze cyane Serge
Urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarimu kuri izi ngingo zirebana na diplomasi mu karere burya tugomba kumenya uburyo tuzasana turepara relation y'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere cyangwa ibihugu byo mu mahanga biriya ni ibintu bikomeye cyane by'ingenzi nk'uko mubizi rero mu zimwe mu ngamba z'Urunyarwanda tukaba tubikomeyeho cyane ikintu gikomeye cyane kandi gikomeza guteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari kare rero twaganira avuga ati igihugu cya Uganda cyakoze ibintu bikomeye cyane namwe ni murebe miliyoni z'abanyarwanda ziri muri kiriya gihugu Comrade Epimache nagira ngo mbere yuko tujya ku yindi nkuru hano nkubaze muri Afrika cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari igihugu cya Uganda cyo gifite umubare munini w'abanyarwanda bati byabo bahunga ibyabo bacika ku icumu ry'aka gatsiko bakerekeza muri kiriya gihugu ntabwo baraswa ntibirukanwa barakirwa bahabwa ubutaka bagahinga babasha kujya mu mirimo y'igihugu bagakora bagira ubwisanzure butandukanye bakwikira bakizana ariko igihugu bavuyemo cyo ntago kinezerwa nuko bafite ayo mahirwe ahubwo cyumva yuko cyari gikwiye kujyayo kikajya kubibatesha aha niho abantu babazaga ati ariko se Kagame apfiki no kwanga abanyarwanda Kagame apfiki no gukurikirana umunyarwanda ahangana nanze kujya muri Sadeke kujya za Mozambique za Malawi za Zimbabwe South Africa n'umugambi wa kabareyo turawuzi ariko duhere mu gihugu cy'abaturanyi cy'igihugu cya Uganda abanyarwanda bahungirayo babasha gukomeza kubaho kandi igihugu kigaba turaba protection turabarengera uwo mwicanyi wanyu turamuha gasopo nagerageje kuza kuba kurikirana ni ikintu gikomeye cyane numva ntatambuka kubirebana n'ubanye n'amahanga ntumbise nawe icyo wabivugaho
ni ikintu cyo gushimira kuba hari igihugu cy'abaturanyi gishobora kugirira impuhwe abanyarwanda bagowe ariko mbere yo kugira ngo mbigarukeho neza nagira ngo nongere nshimangire mbisome uko byanditse ingingo ya gatanu yacu intego ya gatanu yacu y'ububanyi n'amahanga buboneye ingamba ya mbere ni diplomasi ishingiye ku bwubahane ku nyungu za buri wese za buri gihugu no kubahiriza amategeko mpuzamahanga icyo kintu kirumvikana ni ikintu tuzakora kubera ko abangaba byarabananiye nta nibyo banashaka parayire ingamba ya kabiri ni ugushyiraho gahunda zo kwiyunga n'ibindi bihugu ubutegetsi buriho bwahemukiye icyo ni ikintu cyumvikana mwagikomojeho ntabwo ari ibintu mwavanye mu kirere ni ibintu byanditse ingamba ya gatatu ni ugukora ku buryo za ambasade z'u Rwanda zirengera inyungu z'abanyarwanda aho bari hose aho ngaho rero akaba ariho ngarukira kuri icyo ngicyo bavugaga cyo mu Bugande aho kugira ngo ambasade yo mu Bugande iba yarengera abo banyarwanda ahubwo yirwa ibacamo ibice yirwa ishyiramo ishakisha abantu bo kujya kuneka icyo kanaka akora icya uko ameze uko agira gute bashakisha abo bafungisha batanga ruswa bagafungisha abantu ku mpamvu zidasobanutse igihugu cy'Ubugande rero kuba Perezida Museveni n'abamufashije baravuze bati turi igihugu nta mpunzi tutakira baba abasomali baba yewe hari n'abanyakenya bahungiyeyo umuntu uwo ari we wese no muri za Sudani bose barahari ni igihugu gifite impunzi aba Ethiopia abasomali ariko abanyarwanda nabo barahari rwose cyane miliyoni nyinshi na ndetse no guhera na kera na mbere yewe y'ubukoloni abagiyeyo bagiye kwihahira bya bindi byo bitaga kujya gupagasa bakahashima bakatura baracyavuga ikinyarwanda yewe banabita n'ubwoko bw'abanyarwanda ariko nta kibazo biteye si ikibazo na gitoya kuri bo barahinga bakabaho barakora bakabaho yewe na bafite nationalite kubera ko bahabaye na kera yewe na kera na kare ibyo barabona utuzi muri leta barabona utuzi ahandi hari hose erega igihugu giteye ukwacyo cyonyine n'u Rwanda rushobora kuvangura abana b'igihugu rushobora gutonesha bamwe bagatoneka abandi nta handi biba uretse mu Rwanda ibyo rero kuba hari igihugu cyashoboye kuba cyakwakira abanyarwanda kandi kikaba kingira ikibaba kugira ngo uwo mwicanyi atajya kubavuruganga nk'uko yabikoraga ubushize tukaba tubashimira kuba barashyizeho n'iriya operasiyo yo guhandura amavunja kugira ngo abirwaga barasabana abarasabantu abirwaga bashimuta abanyarwanda barekera aho ngaho ndumva ari cyo navuga bwana Serge
urakoze cyane comrade Epimache kuba bivuga ariko nini kintu abantu bagomba guha uburemere bakagitekereza bakacyumva bakumva ububi bw'ubutegetsi bw'u Rwanda uko buteye niba dushaka kuvuga miliyoni na za miliyoni zijya mu kindi gihugu zitagiye mu nzira ya immigration zijya mu kindi gihugu zidaciye mu nzira y'amasezerano umuntu agenda umwe kuri umwe famiye kuri imwe aba naba bakagenda bakazagera bakagera muri za miliyoni ku yindi teritwari y'ubundi butaka bw'ikindi gihugu ubwo butegetsi nibufate nk'ikibazo mu bwirukana bo bene gihugu niki n'abantu baguye kwicara kuko tukagisesengura tukareba uburemere bwacyo abantu bakumva yuko nubwo bagiye kuba bikingiye hariya ariko hariya atari iwabo bagiye hariya kugira ngo babe bugamiye mvura ariko hariya si iwabo komore depimake namushobora
bivuga bituma ndabijyanira rimwe na cya kindi mwavugaga by'ingabo z'u Rwanda zagiye kuviyorotinga ubu bagiye umuntu uzaba ku butaka bwa Congo bakagenda bakahahama amasaha ngayo bafashe amasantere barangiza bakanapiya kubona hari abantu bicara muri ruriya Rwanda baba ari abo bategetsi baba ari abo baparlementeri abo badepite bakicara nk'aho nta cyabaye ese ubwo kera kabaye umunsi Congo yabonye imbaraga byagenda bite ni ukuvuga ko abo basirikari biyita professionals batari bo babakuririra kaga ni ukuvuga ko uwo Kagame n'abayobozi badashobora gukomezira ibyo bintu bavuga bati ibintu birakomeye bazabakururira kaga inkuba yabo ikubita hejuru umwuzure wabagwaho ukabona amakuba arongera arabaye nk'uko yabaye muri ziriya ntambara muri 1994 abanyarwanda ntabwo bategereza icyo ngicyo ariko rero nanone abo banyarwanda bari mu Bugande wa mugani bavuga bati ese biramutse bihindutse ntihabe umuyobozi utekereza nk'uko uhari atekereza ubu ngubu byagenda bite aho ntago ari iwabo nk'uko na hano atari iwacu Bwana Serge nkunze gutanga urugero rw'ibi bintu abanyaburayi baremeye bashinga komunite yabo barazenguruka buri wese akigira aho ashaka buri wese agatura aho ashaka ariko ejo bundi bagiye kumirwa na abongereza batuye Brexit abanyaburayi abo mu Bufaransa abo mu Bubiligi za Poland bose barumiwe bazinguturago batazi iyo bajya mu bihugu byabo bari barasize bazi ko bagiye kwensara n'ibintu ibyo bintu birashoboka ibyo rero kumva kwicara ugatimaza nka uri iwanyu ntago ari byo yego ubwo bugwa neza burahari nibakore uko bashoboye bumve bavuge bati igihugu cyacu turagikeneye niyo twajya guhaha mu gihugu cy'abandi ariko dufite iwacu dusubira ibyo byarabaye rega ubuyobozi bubi bwarabaye mu Bugande ku gihe cya Obote muri 1982 bakubise abana b'impunzi barabaza buzura za Kibondo na za Hehe no muri za Kibungo za Nasho barangije ubutegetsi bwa Byarimo na Batrikada mwese murabagane ntabwo muri abanyarwanda ndibuka neza abo bakabarebe na bagatete bose bari mu nkambi izo za Kibondo za yose basubijweyo ejo panse ko n'umujinya muwo bakoresheje mu byo bari mu gukora n'uwo mujinya urimo ni gute wahungira ahantu bakagusubiza iwanyu n'igihugu kikagusubiza iwanyu ibyo rero ndagira ngo abanyarwanda bari mu Bugande be kwicara ngo batimaze bumve ko bageze iyo bajya icyo gihugu n'icy'abaturanyi n'abavandimwe imvura yaguye barabugamisha ariko imvura nihita nibakuru uko bashoboye bazingu twangushye bakorane n'abandi kugereza igihe basubiriye mu gihugu cyabo igihugu cyabo kuvuga ngo ni gitoya ntibaza oya igihugu ubukungu bwa mbere u Rwanda rufite n'abaturage kuba u Rwanda rufite abaturage benshi ntabwo twebwe tuzabigira ikibazo ahubwo tuzabihinduramo igisubizo cy'ingufu igisubizo cy'ubwenge bw'abana b'abanyarwanda tubigishe neza bajye guhaha mu bihugu ariko nta wikanga kuzirukanwa kubera ko azabafite igihugu cye akomokamo kandi kimushyigikiye kinamworohereza mu buryo ubwo ari bwo bwose bwo gukora yiteza imbere
Urakoze cyane Comrade Epimacho bivuze neza nubwo ubutumwa nabugeneye specific ku bantu bari muri Uganda bitewe n'abantu banyandikira bati dushime kino gihugu ariko n'abandi bari mu bindi bihugu bari bakwiye kubyigiraho abari muri SADC ama nabatanga buhamya ibyo arimo gukorerwa turabizi abaraswa ku manywa y'ihangu abo bavuga ngo baragiye baratura batunganirwa barakora business baraza bakarasa bakarasa turabivuga buri gihe ngo ni wamera bagomba kwirengera nubwo twe turi mu mitwe ya politiki duhora tubivuga ariko nabo bafite uburenganzira bwo kwirengera bakavuga bati twafatanya iki namwe kugira ngo twirengere ibyo bona turabigaruka mu yindi nkuru zitaha mu bindi biganiro ariko nuko byibutsa ko nabo bafite uruhare rwo kwirengera iki kibazo kibareba kimwe ko kireba bariya twavugagaho muri Uganda bitewe nabo abatumwa nandikiwe
erega uwumva bitamureba wongeye kubwanjye nakumva ko ari umupfayongo igihe cyose n'abari mu Rwanda nabo bakagombye kumva ko bibareba kubera ko ingaruka nizo ngizo ni ya mafaranga baho bivuga y'umurengera yo kuvangura abantu ku buryo umwana w'umuturage adashobora kwiga kandi twese tuzi neza twarize bigakunda twari abaturage ntabwo twari dufite ibyo bihumbi za magana angahe ntabwo bishoboka ariko abantu baraje bati aba bana b'abaturage ntibaziga bazaba bacakara tuzabakoresha nk'ibitiyo tuzabakoresha nk'indogobe ibyo kujya kwiga iby'ubumenyi ntibishoboka ubwo rero niba bumva bitabare ni gute bakumva bitabareba kubuzwa uburenganzira ku butaka bw'igihugu cyabo bakabuzwa uburenganzira bwa gakondo bakabuzwa uburenganzira bw'ubwenge bakabuzwa n'uburenganzira n'ubutaha no guhumeka bazabiva gusa
urakoze cyane reka turebe hano harabatwandikiye batubaza bati mudufashe kumva uko umuntu ahanishwa icyaha cyo gutekereza ariko ibi turabisanga mu nkuru nyine y'abafatanywe na Kizito Mihigo bakatiwe urubanza baravuga ngo babiri mu mugambi wo gutorokeza Kizito Mihigo bakatiwe umwe yagizwe umwere urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakatiye igifungo cy'imyaka 5 n'amezi 6 Ndikumana Jean Bosco wari umukozi wa nyakwigendera Kizito Mihigo runategeka ko Ngayabahiga Joel wagombaga kwerekana inzira afungwa amezi atatu mu gihe Harerimana Innocent wabatwaye yagizwe umwere iyi nkuru ntabwo nyinjiramo twarabisobanuye ku kibazo Kizito Mihigo yagize uko ubutegetsi bwamwishe murabyibuka tubyumva ijwi rya Amerika rivuga ngo Kizito Mihigo yarishe mu gashyamba Chantal Nyange na Charles Kambanda bakoze ikiganiro muri icyo gitondo Charles Kambanda agaragaza ati barashaka kugira nabi Kizito Mihigo nyuma y'iminsi itatu baramwishe niba nibuka utekereza ute ko umuntu ashaka gutoroka ari ku butaka bw'u Rwanda utekereza ute ko umuntu afite umugambi wo gutoroka agahanishwa icyo cyaha cyangwa akarirwa icyo cyaha akagihamwa kandi ari ku butaka bw'u Rwanda ni ukuvuga ko niba watekereje gutoroka urukiko rushobora gupruvinga ko wishe itegeko kandi utararyica kuko uryica ari uko wakoze icyo gikorwa utakiri ku butaka bw'u Rwanda aba bagabo rero barahanishwa nyine ibyaha cyangwa bakurikiranye ibyaha byo gushaka gutorokeza Kizito Mihigo wari umwe mu mukozi be imyaka 5 n'amezi 6 umushoferi yagizwe umwere kandi ngo Kizito Mihigo yabikomeyeho biri mu buhamya niba ari akiseri wabutubwiye cyangwa muri KMP bavuga ko Kizito Mihigo yaravuze ati umushoferi wanjye ntimugice mu mutwara ntabwo azi aho yaranjyanye ibyo niyo bikomeyeho kandi hano ngo bamugize umwere nizere ko ari ba mamarayika cyangwa ari mutagatifu Kizito Mihigo gukora naho ubundi abatubaza bavuga bati niba utukora icyaha uganiriza icyo cyaha utaragikora icyaha cyo gutoroka cyajya mu bikorwa ko wafatiwe mu kindi gihugu wageze hanze y'u Rwanda umuntu atoroka atari ku butaka bw'igihugu yemere kugenda umuntu yakora icyo cyaha ate nicyo kintu abantu bibaje bati utekereza gukora icyaha ukajyanirwa ute kandi utagikoze Comrade Epimacho
ibyo biranyibutsa kera ku mwaduko w'abazungu ku ngoma ya Kigeri Rwabugiri abazungu baraje ababa introduzaga ibwami ba nta nubwo bakunze kubiyereka sinzi niba unazi ama uko byagendekeye umugabo umutware witwa Kayijuka waje kuvuga ko umugabe kazi wiyerekanye atari we nyawe kanjogeraza gutegeka ko bamugira bamumena amaso yahungiye Burundi abantu bose baramuzi ari impumyi byari kugiye cyavuba ariko rero nashaka kuvuga nuko babwiye umwami ko abantu bari kumwe nabo ba abo bazungu baje bizi ibintu bita psychology bituma umuntu ashobora kumenya icyo ndatekereza umwami yajije ateka ati nyabuna ntihazagira umutware ntihazagira umwiru abantu bose bazi ubwami ntihazagira umuntu uzafatwa atekereza ari kumwe nabo bantu umuntu rero yabashaka kugucisha umutwe akavuga ati ngewe Serge namubonye yarari kumwe n'umuzungu kanaka kandi yararimo atekereza ubwo umutwe bakababara uciye donc ntumva rero byarakomeje kugeza n'ubu umuntu bamufata n'icyaha cyo guhunga gutatariza umupaka ese yari afite passport yo guhunga iyo passport ibaho ese yari afite kashe yuko yambutse umupaka none akaba yaragarutse gufata icyo yari yibagiwe imbere mu gihugu
aha rero ni nka cya cy'ingengabitekerezo batekerereza abantu bakavuga ati mufite ingengabitekerezo mwonse mu mashereka y'ababyeyi banyu umuntu yo nka cy'ingengabitekerezo kuko ingengabitekerezo ntabwo ari nutrition ntabwo ari intungamubiri wafata ukabana nayo nimuvuga ngo gutekereza guhunga cyangwa wafatiye mu icyaha gukurikirana no guhunga utarahunze utarakoze icyaha utarakigezemo ariko ufatiwe muri zone neti bamaze gutraversa wamaze kugera hakurya icyo gihe rwose cyaho bagikoze ko wagiye mu buryo bunyonje n'amategeko niko nge mbyumva ku bantu bajya batwara iki
erega ibi bintu ntibitangaje kubera ko mu bacurabwenge ba FPR nta nubwo babivuga mu bwiherero ahubwo baza no kubivuga ku mugaragaro kabarebe arahaguruka ati bariya bana niba bigaga bakaba ba mbere byari kuba ari byiza ariko kubera ababyeyi bavuzeho ibyo babigisha mu iwabo bari abahari mu kirambi ngo abyumve ibi ngibi birajyana na bya bindi tuto rutarema yandikaga ku matwita avuga uburyo ingengabutekerezo bayigira ku ishyiga ibyo bintu yabibwiwe nandi yabivanye ubwo bushakashatsi yabukoreye ibi ngibi ntaho bitandukaniye nibyo ngibyo birwa bavuga bati bariya bafite izo ngengabitekerezo bazivana hehe kimwe rero nibyo ngibyo kuvuga ngo kanaka yashatse guhunga bivanye mu mutwe wande wabyimajinye ute ako kamashini wamutunze kakamufindura ko agiye guhunga nakashye none bajya batubwira se n'abashaka kunyereza amafaranga bakakureba ugiye kuri banki uri umukozi bati kanaka arashaka kunyereza amafaranga ari mu mufasi no ni ibintu ridikire aba bantu bageze ku rwego ruteye ubwoba rwo kugaragaza nta nubwo bahindutse abadabagizi rwose bo kuzajya bavuga ibyo bimajini ibyo bishakira ibyo bakaza bakabituranga akaba ari bwo buryo bwonyine bafite bwo kuyobora igihugu gukeka ikikubwira umuntu w'injiji ntabwo atekereza arakeka iri no raison pa iri sima iri arafindura nta nubwo ari no gukeka no gufindura umuntu uyobora igihugu afindura ko abana bari muri rezoto bonka ingengabitekerezo ku ishyiga gute no ibi bintu aba bantu barananiwe ni twebwe tukwiye kuvuga gufata ibyemezo iyi revolusiyo tukayikora tukayitangira tukabavanaho ahasigaye tukabereka kuko igihugu kiyoborwa tukakiyoborana umutima w'ubumuntu tukakiyoborana umutima w'ubupfura tukakiyobora tuzi neza ko ari igihugu tuzi icyo kivuze atari ukuvuga igihugu ko ari ubushake bwa Kagame niba agendeye mu ndege yumva ko abanyarwanda bose babayeho neza niba yumva abana be bize muri Amerika agera kuvuga ko uburezi bufite ireme kandi mu Rwanda hari abana barangiza na universite batazi kwandika letre cyangwa batazi no kwandika dito ibyo rero ni twebwe dukwiye gufata icyo cyemezo cya kigabo tukabicishikariza n'abandi bakatujya inyuma iyi ngoma tukayivanaho vuba bidatinze
urakoze cyane Epimaki reka tujye ku ngingo yacu dusorezaho kuri mugoroba no kureba dushimangira ikiganiro tegurwa na mugenzi wacu mu Rwanda ariko hari abantu benshi bifuje yuko twagaruka kuri iyi ngingo turibanda kuri politike ya FPR ya partede yo gukenesha umunyarwanda ariko bikiye mu ireme ry'uburezi ripfuye naho uyu muvandimwe utegura kino kiganiro mu Rwanda atubwiye ko umunyeshuri ujya ku ishuri ku munsi wa mbere ugiye gushaka ikigo akibwa amafaranga y'umurengera agera mu 180,000 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe GDP cyangwa umusaruro mbumbe w'umuturage w'umunyarwanda batubwire yuko ugeze mu madorari 197 ubwo ni washaka yavuga ko ari amadorari 800 niba uri umubyeyi ufite umwana ushaka kujya ku ishuri bwa mbere usabwe 800 umusaruro mbumbe w'umuturage ku mwaka akaba ari 800 wajyana umwana ku ishuri ute watungwa n'iki hagati mu mwaka de poste yava he ufite umugore ugomba gutunga ufite abana ufite amafaranga y'umutekano ufite mituelle de santé ufite besoin zindi zikurikiraho wabigera huti aha rero ni ikintu kigaragaza yuko FPR ifite gahunda yateguwe rwose niko njye mbibona nkurikije iki cyegeranyo cy'umuvandimwe uko arondora ibisabwa umunyeshuri ariko byagera mu ngano y'amafaranga kibaza ni bande babasha kwa fodinga ni bande babasha kugera kuri aya mafaranga kugira ngo ufite umwana mujyaneye umwana umwe bwabyo ntabwo bishoboka ubwo se ufite babiri batatu bigenda bite niyo mpamvu muzasanga hari za politike ngo zo kuzana amashuri ya zanayini n'ibindi byose buzamo gusa abana b'abanyarwanda ariko nta reme ry'uburezi bavanamo munyeremere twumviye wodiyo nabwo ishobora kufata minota 15 none uko muri gisere ugenda akatwinjiza muri iki kintu cy'ubusumbane bugendera ku bukungu bw'igihugu turebera mu ndorerwamo ya GDP tunareba realite y'u Rwanda n'abanyarwanda ariko muri politiki ya FPR yo gukenesha abanyarwanda no kurema abana b'abanyarwanda mo ubujiji
mu by'ukuri feedback zo zaragaragaye cyane cyane ku bakurikirana iyi radiyo yanyu bari hano imbere mu gihugu hari abagiye bakora utuntu two gufata uduce tumwe na tumwe bakatwerekana mu nyandiko basa nk'aho batwoherezana hagati yabo batari audio kugira ngo bigaragare yuko hari ibintu byavuye ku maradiyo hanze ahubwo bakagenda bandika ku matexte bakadusharinga kugira ngo bavuge ku ireme ry'uburezi aho ababyeyi bamwe na bamwe ndetse n'abanyeshuri muri rusange bagiye bagaruka cyane cyane ku kintu cy'ubukene ndetse n'ibibazo biri mu ireme ry'uburezi ndetse by'umwihariko n'imigambi mibi y'ubusahuzi leta igenda igira yitwaje amashuri cyangwa se uburezi muri rusange ikindi cyane abanyarwanda bagarutseho ni uguhanahana inyandiko bita ababyeyi inyandiko rero bita ababyeyi ni inyandiko muri rusange iba iriho uburyo umubyeyi cyangwa se umurezi w'umwana ushobora mu by'ukuri inyandiko ababyeyi ni urwandiko ruba ruriho ibyangombwa biba bisabwa umubyeyi cyangwa se umurezi w'umwana rugaragaza ibikenewe cyangwa se ibyo agomba kuzana mbere y'uko umunyeshuri bamuha admission cyangwa se bamuha uburenganzira bwo kwinjira mu ishuri iyo rero ababyeyi cyangwa se urwo rwandiko ruba ruriho urutonde rw'ibintu by'umurengera ndetse abantu benshi bibaza niba koko biba biri mu rwego rwo kugira ngo abantu bige cyangwa se ibyo bintu abenshi babaza hari ahantu byaba bihuriye n'ireme ry'uburezi usibye amafaranga y'ishuri aba ari ku rutonde rw'iyo ngiyo rw'uru rwandiko bita ababyeyi hari ibindi bintu basaba bigaragaza yuko ababyeyi cyangwa se abantu abaturage b'abanyarwanda batabasha kubona ibyo bintu bakumirwa ku burezi kandi ibyo bintu bagaragaza yuko bibakumira usanga nta n'aho binahuriye n'ibyerekeranye niba byajyanye umwana kugira ngo abashe kujya mu ishuri abashe kwiga hari nk'aho basaba reka wenda mfate ku rugero rumwe rw'ikigo runaka amafaranga cyangwa se urutonde rw'ibisabwa mu mwaka w'ishuri 2022 amafaranga y'ishuri y'umwaka cyangwa se school fees azajya atangwa mu buryo bukurikira igihembwe cya mbere umunyeshuri azajya atanga amafaranga 180 uwo nguwo ni umunyeshuri ucumbikiwe mu kigo noneho umunyeshuri uba hanze igihembwe cya mbere azajya atanga 170 mu gihembwe cya kabiri ndetse n'icya gatatu umunyeshuri azayatanga amafaranga ibihumbi ijana na mirongo irindwi ku munyeshuri ucumbikiye mu kigo hamwe n'andi mafaranga ibihumbi mirongo irindwi ku muntu wiga ataha adacumbitse mu kigo cyangwa se boarding center muri rusange mu Rwanda niko bakunze kubyita. Ayo rero ni amafaranga atabujuririrwa n'amafaranga yishyurwa atavuye ku ruhande. Ubu muri rusange ikino kigo kikaba kishyura amafaranga ibihumbi ijana na mirongo inani mu gihembwe cya mbere, ukongeraho ayandi mafaranga ibihumbi ijana na mirongo irindwi mu gihembwe cya kabiri, ukongeraho ayandi mafaranga ibihumbi ijana na mirongo itatu. Ubwo noneho wateranya ukabona amafaranga yose umunyeshuri abasabwa. Noneho ugeze hepfo ugahita ubona noneho amafaranga umunyeshuri yandi y'umurengera adafite ahantu ahuriye n'ibyerekeranye no kwiga. Reka mvuge noneho ibyerekeranye n'urwo rutonde mwumve urugero rumwe. Iryo shuri riravuga riti ibindi bikenerwa n'ishuri bagashyira mu rundi rurimi bati other requirements for school. Icya mbere kwiyandikisha, umunyeshuri agomba gutanga amafaranga ibihumbi bitanu byo kwiyandikisha. Ubwo ngubwo reka tugerageze wenda uguteranya guterateranya tugere tureba amafaranga y'inyongera asabwa umunyeshuri ugiye kwiga muri iri shuri mbere yuko ahabwa uburenganzira bwo kwiga. Ubwo ngubwo twari tumaze kuvuga ikintu cya mbere, amafaranga yo kwiyandikisha ibihumbi bine ibihumbi bitanu sorry. Noneho amafaranga y'impuzankano cyangwa se y'iniforume ibihumbi mirongo itatu na bitanu, yaba ari umunyeshuri wa externe yaba ari umunyeshuri interne, abo bombi bagomba kwishyura ayo mafaranga ya iniforume angana n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu. Uwo nguwo bakamuha pere ebyiri cyangwa se imyambaro ibiri yo guhinduranya, agahinduranya umwe undi akawubitse ubundi akazawugena imigura ibiri. Ku bahungu ubwo ni ipantaro no ku bakobwa ijipo, bose bagahurira ku ishati. Ikindi cya gatatu bakavuga yuko agomba gutanga amafaranga y'ibijyanye n'ibyo kurya, ni ukuvuga ngo harimo isahane, igikombe, ifurusheti. Ibyo ngibyo ngo ntabwo babigura babyibura ngo babizane, ahubwo ngo babisanga ku ishuri bikaba bigurwa amafaranga ibihumbi bitatu. Ikindi cya gatatu tubabwiye kiyongera kuri iniforume iba ingana n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu. Noneho reka turebe icya gatanu. Icya gatanu baravuga ngo umunyeshuri agomba gukodesherwa matora cyangwa se umufariso ku mwaka, agomba gutanga amafaranga ibihumbi umunani byo kugira ngo bamutize matora azajya aryamaho umwaka wose kuri icyo kigo. Ikindi cya gatatu, umunyeshuri bamutumye isabune isukika igura amafaranga ibihumbi bine. Ubwo ni ukuvuga ngo ni uducupa tubiri inahangaha mu Rwanda dukunze gukoresha, kamwe n'ubundi kagura bitatu. Noneho umunyeshuri agomba kuzana savo likide y'amafaranga ibihumbi bine. Ikindi noneho basaba rame de papier cyangwa se abakoresha impapuro za depurikata n'ipaki yayo. Inaha mu Rwanda rero biterwa ntahantu hariho, ariko iyo abanyeshuri batangiye kubera ko bazi ko zino rame de papier ziba zihenze, nka rame de papier yaguraga ibihumbi bitanu bahita bayongera ikaba ibihumbi umunani. Noneho kugira ngo rero byorohe kuri iki kigo bavuze yuko ari ibihumbi umunani, mu gihe iyo uyiguze kuri papeteri hanze iri hagati y'ibihumbi bitandatu n'ibihumbi bitanu bitewe n'ubwoko bwa rame de papier uzanye. Ikindi cyacu babaza baka ifoto ya pasiporo. Ntabwo umuntu yizanira foto pasiporo ye asanga afite, ahubwo baguha umuntu ikiraka cyo gufotora ifoto pasiporo imwe, bakamuha bakayica amafaranga magana atanu kubera ko baba basabye amafoto ane. Ubwo ni ukuvuga yuko ari amafaranga ibihumbi bibiri. Ikindi kintu rino shuri ryaka amafaranga ya masiki, ni ukuvuga ngo ishuri ridodesheza umunyeshuri masiki. Umunyeshuri aho aba atemerewe kuwea kikwela maske mwa hido dere murugwe ahogo agomba kuza akambara maske ishuri ya muguri. Iyo maske rero kuri ishuri igura amafaranga ibihumbi bitanu. Mugihe iyo uguze maske hanze zina maske izimeskwa igura amafaranga igihumbi. Ariko bo kubera yuko ngo igomba kujyanisha na uniforme bakayikuba gatanu kose bo bakaba bayibaza ibihumbi bibiri magana atanu noneho bakamudodera bibiri bakamuca ibihumbi bitanu. Noneho bagomba guca nanone amafaranga yo kwiyogoshesha. Buri munyeshuri buri gihembwe agomba gutanga amafaranga ibihumbi bibiri byo kwiyogoshesha, yaba ari umuhungu yaba ari umukobwa. Aya mafaranga ibihumbi bibiri agomba kwakira mu isanduku y'ishuri. Ikindi cya gatatu iri kuri ababyeyi bavuga yuko agomba kuzana impapuro icumi z'isuku cyangwa se papier hygienique. Impapuro icumi urupapuro ni ahangaha rumwe ruba rugura amafaranga magana abiri, ubwo rero wakuba zikaba zibaye ibihumbi bibiri, ariko ku ishuri ho bazigurisha amafaranga ibihumbi bitatu. Ikindi kuri ishuri bategeka umunyeshuri kuzana bamubwira yuko agomba kuzana amafaranga y'ikarita y'ishuri. Ikarita y'ishuri ikaba igurwa amafaranga ibihumbi bibiri. Ikarita y'ishuri yo ntabwo twayivugaho byinshi cyane, ni igipapuro n'ubundi bempirima bakagica amafaranga bagakataho gatoya cyane katangana n'ikiganza bakakishyura amafaranga ibihumbi bibiri. Ikindi kintu noneho batuma umunyeshuri bamubwira kuzana amafaranga yo kumudodera esinye. Kudoda esinye imwe ibihagaze amafaranga ibihumbi bitanu, ni ukuvuga ngo ni ikirango kiba kiriho izina ry'iryo shuri. Ikindi noneho bamutegeka kuzazana ibindi bintu bikurikira byo ntabwo biboneka ku ishuri, ariko noneho bakamwemerera kubizana. Ibyo ntabwo ni bubihe amafaranga, ariko reka tubivuge ku ruhande tuze twaza kubiha amafaranga byibuze y'umwihariko. Uyu munyeshuri bamutegeka kuzana imyenda ya siporo n'amasogisi y'umweru pere enye, bakamutegeka no kuzana inkweto z'umukara imiguru ibiri. Iri wenda dukoze forufe imyenda ya siporo muzi ukuntu ihenda, ndetse n'amasogisi yo ntabwo ahenda kuko isogisi iri n'ay'igihumbi ushobora kuyabona. Ariko reka tugerageze kubaha ibya makeya, tuvuge ko tugiye kubaha amafaranga ibi byose tugiye kubishyira ku mafaranga ibihumbi mirongo itanu. Ubwo ruvuga ngo haravamo imyenda ya siporo, amasogisi, inkweto z'umukara, pere ebyiri, turabiha amafaranga ibihumbi bitanu dukurikije uko isoko ry'imyenda ndetse n'inkweto n'ibijyana nazo biba bihagaze ku isoko ry'u Rwanda. Ikindi kintu bamutuma kuzana umukoropesho cyangwa se umweyi. Uzanye umukoropesho baramwemerera, n'uzanye umweyi nawe baramwemerera. Umweyi rero uko ugura inahangaha ndetse n'umukoropesho, ubundi ugereranije hari aho bayigurisha igihumbi magana atanu y'amanyarwanda, ariko reka nabo tuyigabanye tubihe amafaranga makeya, tubihe amafaranga igihumbi magana atanu kuko ari ukubyigurira hanze, ntabwo yahendwa byo agomba kuba abyizaniye. Umunyeshuri agomba kuzana indobo yo gukarabiramo, hatitawe ngo umwaka ushize yarayizanye cyangwa se ngo igihembwe gishize yarayizanye. Umunyeshuri mushyashya wese uje muri uwo mwaka w'ishuri agomba kuzana indobo yo kuvomeramo amazi ndetse n'akabido. Akabido reka tugure amafaranga magana atanu kuko yaguriye hanze cyangwa se yakaboneye kuri makeya. Indobo nayo tuyifatire amafaranga makeya wenda igihumbi cyangwa se magana inani, cyose hamwe tugire amafaranga makeya ashoboka, tugire amafaranga igihumbi magana atanu. Hari ibindi bikoresho noneho bababaza bakavuga bati abanyeshuri bagomba kuzana amasuka. Isuka imwe iri hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu bitewe n'ubwoko bw'isuka. Reka tuvuge ko ayo azakora mu rugo dufata ku giciro gikeya, nayo tuyihe amafaranga ibihumbi bibiri. Umunyeshuri nanone uje ku ishuri baramutegeka kuzazana, uretse kuzana isuka baramubwira bati uzazane na mare. ntabwo kuzana igikapu cyangwa se kuzana ibibikwamo binini bamutegeka kuzana mare ni abadaheruka mu Rwanda ni amasanduku y'abageni aba akoze mu byuma muri metalike muri ano mabati adakomeye cyane iyo bita mare ni isanduku iba ikoze mu cyuma iyo mare nayo reka tuhe amafaranga make ashoboka tuhe amafaranga 5,000 kubera yuko ashobora kwizanira ku ishuri reka noneho duse nk'abateranya rero wenda nk'igiteranyo cy'aya mafaranga baba batumye umunyeshuri kugira ngo noneho tuze kureba amafaranga byibuze umubyeyi uzajya kuri iki kigo cy'ishuri ashobora gutanga umuntu uzazana biriya bikoresho bisanzwe azatanga amafaranga 1,600 biriya bisanzwe twavuze atabura ku ishuri noneho biriya bikoresho bindi twavuze agomba kuzana ku ishuri biri hagati y'amafaranga 82,000 ubwo ngubwo nta tikirimo nta leta de poche noneho wateranya ibi byombi ugafata ariya mafaranga twavuze agomba kuzana ku ishuri ukateranyaho aya mafaranga yandi aba ari ku ruhande akaba ari amafaranga 142,500 noneho rero wabyongera kuri ya mafaranga n'ubundi aba azatanga y'ishuri yenda tuvuge yuko iri shuri aya mafaranga yerekeranye n'iry'ishuri ari ku ruhande nayo tuyashyiremo tuvuge ko wenda umugore n'amakaye tuvuge yuko yishyura amafaranga 1,200,000 ku kwezi wakuba gatatu bikaba amafaranga 1,600,000 noneho iyo ufashe 1,600,000 ukabiteranyaho aya mafaranga 1,200,000 reka turebe amafaranga umubyeyi aba asabwa kugira ngo azabashe kwemererwa kwinjira muri icyo kigo bamuhe admission ni amafaranga 1,742,000 aba agitangira ku ishuri reka rero turebe aya mafaranga umuntu ushobora kuyabona umuntu ushobora kubona aya mafaranga ni umuntu byibuze ufite umwana umwe muri famiye ye uwo mwana umwe umubyeyi akaba afite ubushobozi byibuze bwo kuba yahembwa amafaranga 1,200,000 buri kwezi murumva rero yuko abanyarwanda benshi uretse iki kintu cyo kuvuga yuko mu gutangira kw'abanyeshuri baka amafaranga y'imirengera ahubwo ni ubundi buryo bwo gucuruza abanyeshuri baba baje babagana kugira ngo ibingibi urutonde rw'amafaranga yose babasabye abanyeshuri bazabitange noneho ishuri zasubira inyuma ribigurishe cyangwa se ribitange ariko noneho babyizigere zinatandukana hari naho usanga batse ababyeyi amafaranga y'inyubako amafaranga yo kugura intebe amafaranga yo kugura ibikorwa by'iterambere bakabiha umubare w'amafaranga nk'ay'inyubako usanga henshi batanga hagati y'amafaranga 1,700,000 n'1,100,000 ubwo ni ukuvuga ngo ishuri rirateganya kuzubaka ngo ababyeyi bafite abana aho ngaho bagure amafaranga y'inyubako abandi bakavuga bati tuzakenera nanone ibikorwa bindi by'iterambere ugasanga bavuze ibikorwa by'iterambere bagashyiraho umubare w'amafaranga kandi n'ubundi tuzi yuko n'ubundi umunyeshuri kiba kimuzanye ari ukuza kugura ubwenge iyo ugura ubwenge rero ntabwo ufasha ishuri kugira ngo urikorere investisema ahubwo ibyo byose byagombye kuba bivuyemo hariya muri rusange rero ibi ngibi bisa nk'aho ari ubwumvikane bwa bene ibigo dore yuko abenshi baba ari abantu bo mu gatsiko bafite amashuri agomba kwishyura biriya kugira ngo babashe gukama abaturagemo amafaranga azaba abashisha kwishyura umwana ubwo rero iyo urebye usanga imyigishirize y'abanyeshuri isa nk'aho igorana cyane ku babyeyi bafite ubushobozi bukeye ariko ahenshi usanga abanyeshuri badahitamo kujya kwiga muri ibi bigo bya prive ahubwo bagahitamo gukora ibishoboka byose kugira ngo bemererwe kwiga mu bigo bya leta aho ababyeyi badasabwa umurengera w'ibikoresho byinshi bagomba kuzana ku ishuri ari na mpamvu usanga ababyeyi itungo bushobozi bafata abana babo bakabohereza kwiga muri agahunda twavuze yuko tugiye gukoraho ikiganiro ya 9 years basic education cyangwa se gutangira muri secondaire. Muri rusange na ako kantu nabonye nifuza yuko twatangiza abakurikira ikiganiro ndetse n'abari kudukurikirana ubu ngubu ku byavuzwe ubushize mbere yuko abanyeshuri n'ubundi bamaze icyumweru batangiye kuza ku ishuri.
Adita huka murabyumva kubakurikira ikiganiro cyacu kuwa kabiri uyu muvandimwe wacu yabivuye muzi arabisesengura ni ibintu rero nabonye kumanteri nyinshi hagati mu cyumweru abantu bavuga bati biteye impungenge biteye amakenga ninde muntu wakwigondera ibyo bihumbi hafi 800 mu gihe GDP y'u Rwanda umusaruro mbumbe ku muturage utagera no ku madorari 800. Turi kumwe na Denis Rugendo, kuko muri Denis Rugendo kuko mubizi ni muguke muri abana n'ubukungu niwe nkunda kwifasha mu kudusobanurira ubusumbane bugaragara mu Rwanda. Kuko muri Denis urabyiyumviye uyu muterankunga waraditahuka mu gihugu cy'u Rwanda ukuna detaye iki kibazo cy'umwana ujya ku ishuri bwa mbere amafaranga y'umurengera asabwa, uribaza uti umutwe w'umunyarwanda ufite amafaranga ninde, ubushobozi bukura hehe? Iyo tureba umusaruro mbumbe w'umunyarwanda w'umuturage ninde wigondera amafaranga? Iminota yari turangira ariko mutwihanganire kubumva mu kiganiro mwumva bavuga ngo atige minota ni turongera iminota ku ryo ngingo tuyisoza neza ijambo ni ryanyu ko muri Denis Rugendo utufasha kutwereka nyine kino kibazo.
Urakoze cyane Serije, urakoze no kubanza gushyiraho uwo muvandimwe kandi rero no kuzamushimira kuko ibibazo by'abanyarwanda nk'ibyo ngibyo bya buri munsi by'ubuzima bwabo bwa buri munsi cyane cyane baterwa n'ubutegetsi bubi, ko noneho umuntu yazajya abigaragaza kugira ngo nabo babone koko impamvu, ko twebwe no mu kuba tubivuga cyangwa tunagerageza mu kwerekana uko twe twagombye gukemura ibibazo, ko atari ikibazo mu by'ukuri dufitanye n'ubuyobozi, ahubwo dufite ikibazo cy'ubuyobozi bubi cy'uburyo bafata ingamba zitaboneye zitanye.